Kalani pansi, ine ndi kupepesa kuti ndachita zimenezo mbale borders, koma panali vuto la dzidzidzi kunja uko, amafa ndi kansa. Ndipo ine ndimangoyenera kuti ndipite kumeneko, basi, ine ndikudziwa, inu mundikhululukira ine chifukwa cha izo. Chotero, izo zili bwino. Ine ndinadana nazo kuti ndachedwa. Ine ndinali ndikudikirira kwa kanthawi pangono chabe, ndipo ndimakumana ndi azinzanga ena, ndipo kenako ine ndinadzabwera ku vuto ili, limene linangobweretsidwamo, zoipa. Zoipa kwambiri. Chotero ine, ndimayenera kuti ndikafike kwa iro mansanga. Ine sindikudziwa kuti ndiyambe bwanji masana ano, ine ndimaganizira ndili panseu ndikubwera kuno. Kodi ndikanene chiyani kwa gulu la anthu ngati iri. Uhu wakhala msonkhano wapamwamba kwambiri kwa ine. Ndipo ine sindikungonena zimenezo basi chifukwa chakuti ndili patsogolo panu. Ine ndikunena izo. Chifukwa izo zikuchokera mu mtima mwanga. Ndipo ine ndikufuna kuti aliyense wa atumikiawa adziwe kuti ine ndikutenga uku kukhala umodzi wa misonkhano yanga yaikulu imene ine ndinayamba ndakhalapo nayo uko mkulondola. Chifukwa cha mgwirizano wanu wabwino ndi chifukwa chake izi zapambana. Ine ndaonapo nthawi zimene pamene panali ine ndakhalapo nawo ochuluka mwaumvetsera anthu ochuluka. Koma ine sindinayambe ndaonapo msonkhano umene ine ndinayamba ndakhalapo nawo mmoyo mwanga. Wachiyanjano chokoma woposa umene ine ndakhala nawo pakati pa inu abale. Mulungu akudalitseni inu. Ine ndikudalira kuti mipingo yanu ikakula ndikuonjezereka mpaka osakhalanso ndi mathero kwa izo. Ine ndikupemphera kuti Mulungu akusungeni inu mutumiki mpaka iye adzabwere. Ili ndilo pemphero langa loona mtima la kwa inu. Ndipo ine ndakhalapo ngakhale pamene ine ndinakhalapo ndi atumiki ochuluka mu mgwirizano monga nthawi zina ku Africa, India monga choncho. Pamene ife timakhala ndi ma 100 angapo pa board. Koma sindinakhalepo ndi nthawi ngati iyi zochita kuoneka mbuyo kwangako. Mtima umodzi ndi mgwirizano umodzi. Izo ndizopambana kwenikweni. Ine ndikuyamikira izi abale. Ndipo ine ndithudi chilichonse chimene ine ndingati ndikuchitireni inu. Mungokumbukira ndine mbale wanu. Mausiku sadzakhala ndima kwambiri, mvula sidzagwa kwambiri mwaona. Ine ndidzachita chilichonse chimene ine ndingathe kuti ndikuthandizeni inu kupititsa patsogolo uthenga waukulu. Kapena kukuchitirani inu china chake. Mulungu adzikhala nanu nthawi zonse. Ine ndikufuna kuti ndinenenso kwa mbale wanga wang'ono apa, Roy Borders. Ine ndangomudziwa kumene mbale Borders kwa nthawi yochepa. Ine nthawi zonse ndakhala ndikufuna nditamupeza wina wake amene angamandikonzere ine misonkhano. Mbale Roy akuoneka kuti wangogunda pamalowo. Iye simtumiki, iye ndi mwamuna wa malonda. Ine ndamulolapo iye kukonza misonkhano iwiri kapena itatu kuti ndingoona chimene iye angachite. Ndipo zotsatira zake ndi zimenezi. Mgwirizano umodzi. Ndipo kawiri kawiri ngati mtumiki abwera kuti adzakukonzere iwe misonkhano. Zabwino, nthawi zonse pamakhala kuti mtumiki amakhala ndi china chakenso. Ndipo iye amakhala ndi chiphunzitso kapena china chake chinzake chimene iye amafuna kuti achipereke. Ndipo iye amafika pakati pa gulu la atumiki. Ndipo iye amakapereka chiphunzitso. Zikatero, iwe umakhala mavuto, mukuona. Chotero, izo zimakhala zabwino kwa munthu yemwe si mtumiki. Tili pomwepo, ndikubwera, wina wake anandifunsa ine anati, Mbale Branham, kodi inu ndiwa Yesu yekha? Ndinu wa Yesu yekha? Ine ndinati, mwantheradi ayi. Ndipo anati, wina wake anati, inu simumakhulupirira mukuyankhula mmalilime. Ine ndinati, iwo samandidziwa ine bwinobwino, ndizo zonse. Ndithudi ine ndimatero. Tsopano, ndipo Mbale Borders ndithudi ndi njonda ya Chikhristu wachita ntchito yabwino kwenikweni. Ndipo ine ndithudi ndikumuthokoza Mbale Borders chifukwa chondiyitana ine. Iye wakhala ndi chisoni chochuluka, mavuto ochuluka, koma iye wachita ntchito yabwino. Mulungu amudalitse Mbale Borders, ndilo pemphero langa loona mtima. Mbale Wagner, ine ndikuganiza iye ali ngati wapampando. Ine ndikukhulupirira. Iye ndi amene ine ndakhala ndikukumana naye nthawi zonse wagululo. Ntchito yapamwamba. Chimodzimodzi basi monga anachitira nthawi ina. Zabwino. Iye anandiyitanira ine kwawo kuti ndikakhale naye. Kukakhala mnyumba yake. Ine ndithudi ndikanafuna kuti ndichite zimenezo kwambiri. Ine ndimatsala pang'ono kumvelera izo. Ine ndinayenera kukana izo chifukwa ine ndinaganiza mwina mwake ndi chiyanjano chopambana ichi. Ine ndingafune kubwera ku nyumba ya wina aliyense mwaona. Kufuna kudzakuonani aliyense wa inu. Ndipo ine ndinalemekeza kumvelera kwanu. Ndipo ine ndikutsimikiza Mbale Wagner anamvetsa basi mmene izo zinakhalira inu mwaona. Kuti ine ngati ine ndingapite kwa Mbale Wagner. Ine ndingafune kuti ndipite kwa wina aliyense wa inu monga choncho. Ngati ine sindikwanitsa kuchita izi mbali wagina tsiku lina mbali inayo basi kumbali inayo ine ndikufuna zaka chiki mugawira mmodzi aliyense wa inu chotero ife tidzakakhala ndi nthawi yopambana kumeneko
mbali toy iye ndithudi iye basi ine sindikumvetsa mmene iye amachitira zinthu zambiri mbiri pakamodzi koma ndithudi iye amatha kuchita zochuluka kwambiri ine ndinamuona iye tsiku lina kukadzutsa wa amuna amalonda mmene iye amatengera gawo la mlaliki dikoni wosamalira pamalo ndi chilichonse chimene chimabwerapo ndipo iye anali kuyesesa kuti achite zonsezo iye amawakonda ambuye
ine ndinali ndi mwayi wokumana ndi mkazi wake ndikumuona mwana wake wamkazi wokondedwa ndi mwamuna wake akuimba izo ndithudi zinali zodzoza ine ndimanena posakhalitsa pa ndi iye mphindi pang'ono zapitazo iwo sakusowa kuti azikhala pa khomo mwagwira ntchito zawamba iwo akuyenera kuti azikakhala kunja uko kumunda wa uvangeli kwina kwake ndi mphatso zapamwamba monga choncho mwaona aliyense ali ine ndikuyembekeza sindikumusiya aliyense dona amene amayimba limba woyimba makwaya ndi onse amene akhala alipo ine ndithudi ndikuyamikira izo ndi mtima wanga onse ndi anyamata kuno jean ndi leo iwo akufuna kufotokoza kumvelera kwawo kwa inu naonso chifukwa chogula matepi ndi mabuku ndi gawo limene iwo akuyenera kusamalira ine ndinakumana nawo iwo pa khomo mphindi pang'ono zapitazo ndipo ine ndinawawuza iwo kuti ndidzafotokoza kumvelera kwawo kwa inu anthu iwo ndithudi akuyamikira chilichonse chimene inu mwachita kuwathandiza iwo ndi kuyenda kwakukulu kwa mulungu ndipo tsopano ichi chikuchokera kwa ine mwini mwana wanga wamwamuna mkazi wanga ndi mpongozi wanga wamkazi ndi onse ambiri wina wake wakhala kunena kuti mulongo Branham ndi uti ameneyo ndi mtsikana wamanyazi kwambiri amene ine ndinayamba ndamuonapo mmoyo wangawo onse oh my mbale Art Wilson ine ndikutsimikiza nonse a inu mukumudziwa iye ine ndikhulupirira anali mbale ayi anali mbale Joe Ross usiku ina anati ife tikufuna mulongo Branham abwere pa nsanja ndipo iye anangokhala ngati adwale mtima iye basi iye ndi wamanyazi kwenikweni wokondedwa ngati iwe sukomoka iwe ungangoyimirira kwa minuti chabe kuti wina wake aone mtsikana wokoma amene ine ndinamukwatira chabwino mpongozi wanga wamkazi mkazi wa Bill Lois iwe ungayimirire mulongo mphindi chabe ameneyo ndi mkazi wa Bill ndi mpongozi wanga wamkazi ambiri a inu mwamvapo za Joseph sichoncho anthu aku africa posachedwapa anamutumizira iye chikhotho chaching'ono cha mangamanga ine ndinamuona iye zaka 6 iye asanabadwe pamene adokotala anati ife sitidzakhala konse ndi mwana wina ife timalephera kukhala naye ana athu amabadwa kudzera operation amayi anga abale amkazi wanga amachita mwanjira imeneyo iwo ana awo onse amadzera operation ndipo ambuye anandiuza ine kuti ndikhala ndi mwana uyu pamene adokotala anadzanena kuti izo sizingachitike anati izo sizingachitike basi ine ndinati izo zichitika muli monse ndipo ife tinadikirira zaka 4 masomphenyawo atabwera kale kuti ine ndikhala ndi mnyamata ndipo ine ndidzamutchule dzina lake Joseph ndipo zitachitika zimenezo panali mtsikana wina amene anabadwa aliyense ankandiseka ine ndipo ankati iwe umatanthauza Josephine ine ndinati ayi ine ndimatanthauza Joseph ngati mnyamata iye mwina mwake adzatenga malo anga ine ndikadzapita ngati yesu achedwa ndipo zaka zina 4 ndiye adokotala anali wotsimikiza kuti sipakhalanso wina zaka zina 4 Joseph anadzafika ine ndikudabwa amayi ngati inu mungamunyamulire iye mmwamba miniti chabe ine ndikufuna kuti iwo aone chimene mnyamata uyu ali kale ndi mzimu wa uneneli pa iye ndipo iye imirira pang'ono chabe Joseph ndi ameneyo chabwino iye ali ngati amayi yake wamanyazi ine ndikuwuzani inu chimene chinachitika ife tinali titachokapo iye ali usinku wa zaka 4 tsopano koma pamene iye anali ndi zitatu ife tinali titachokapo ndipo iye anati adati ndipo ine ndinati iyi nde wokondedwa iye anati David ameneyo ndi mnyamata amene anali wolumala ndipo anachiritsidwa mwana wamwamuna wa bambo Wood amene amakhala pafupi ndi ife anati ine ndinali ndinamuona iye atachita ngozi pa njinga ya moto iye alibe ngakhale njinga ya motoyo ndipo iyo inadzavulaza mwendo wake Iye anang'amba zovala zake kumbali ya kumanja. Ine ndinati zimenezo zinachitikira kuti wokondedwa. Anati kumusi kwa nseu kuchokera kumene ife timakhala. Ndipo masiku atatu kenako nyamata anadzabwera kuchokera ku Kentucky atakwera njinga ya moto. Ndipo David anapita kumusi kwa nseu ndipo anadzavulala mbali yake ya kumanja. Ndipo anadzang'amba zovala zake. Basi monga Joseph anazionera hizo. Pamene ine ndi nkamupereka iye kwa Ambuye mmawa, panali ana ambiri atayima. Ndipo anali limodzi ndi amayi awo pakuwa. Pamene ine ndinadzamunyamula Joseph mmanja mwanga. Ndisa kuganizira chimene ine ndi manena. Ine ndinati, Joseph mwana wanga, iwe ndi mneneri. Limenelo ndilo pemphero langa muli modzi. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti izo zidzatero, kuti Mulungu adzatenga chilichonse chimene iye anandipatsa ine. Ndipo adzachulukitsa izo pawiri. Ndi kudzazika izo pa nyamata ameneyo. Ndipo ine ndikadzachoka, iye adzatenga malo anga. Bire wakhala ali mzanga. Ine ndamulera iye, amayi ake anamwalira pamene iye anali ndi miyezi 18 yokha. Ndipo ndakhala ndi bambo ndi mayi ziwiri zonse kwa iye. Koma iye amaoneka kuti alibe mayitanidwe okhala mulaliki. Iye ndi wamanyazi wofatsilira ndi zina zotero zambiri ngati amayi ake wamanyazi. Koma iye wakhala thandizo lalikulu kwa ine mu msonkhano. Chifukwa ine ndamudalira iye, ndimamutengera iye kunja uko ndi kukamupatsa iye ntchito yoti achite. Mwaona, ntchito ya kadi la pemphero iyo ndi ntchito yoti uzidalirika. Wina wake anayigira iyo ndipo anati, mamuna nthawi ina anati, ine ndikupatsa iwe madola 500 ngati iwe ungakamuike mkazi wanga pa nsanja. Nanga bwanji ngati zimenezo zitachitika. Ndiye mzimu woyera ungatani, vile amadziwa bwino kwambiri kuti asayesere kuchita zimenezo. Iye amadziwa kuti ine ndikhoza kudziwa izo mwachangu, iye akamafika pa nsanja. Yotero, Ambuye akhoza kuwulula izo. Ndi chifukwa chake iye sangayerekeze kuchita zimenezo. Yotero, ndiye ndife tonse otokoza kwa iwe. Ndiyeno kwa woyang'anira pamalo ano mwamuna amene amatithandizira ife pa chipata apo. Ndipo ine ndikuganiza iye ali ngati woyang'anira pano kapena china chake kapena mlonda pa chipata. Ndiye anthu onse amene anatiloleza ife kukhala ndi malo olankhuliramo awa. Ine sindinganene basi kuti zikomo mokwanira. Ine ndithudi ndikuyamikira zimenezo. Ndipo onse amene ali muno mwanjira iliyonse ndi chilichonse chimene chachitidwa. Tsopano iwo anandiuza ine mbale borders kamphindi kapitako kuti iwo anandirengera ine chopereka chachikondi. Ine ndikuyamikira zimenezo. Ndipo ndi mtima wanga onse ine ndichigwiritsa ntchito icho mwakupambana kwa kudziwa kwanga kwa ufumu wa Mulungu. Tsopano si zimene timasunga kuno zimene zimawerengedwa ndi zimene ife timatumiza kuti zizipita. Ndipo ndine wotsimikiza kuti Mulungu adzasungitsa izo mu akaunti yanu mu ufumu umene uli mkudza. Tsopano ine ndilibe programu ya wireless. Ine ndilibe chilichonse chogulitsa. Koma ngati inu mungafune umodzi wa mipango iyi kapena china chake choti chipemphereredwe, mundilembere ine ku Jeffersonville, Indiana, Post Office Box 325. Icho chikatumikiridwa ndi ineyo, ndipo chidzatumizidwanso kwa inu. Ndipo ine ndimakhulupirira mu utumiki umenewo. Ndiyeno ngati inu mungafune kuti mundiyimbire ine, Butler 2-1519, ikandipeza ine ku Jeffersonville, Indiana. Chotero, kapena ngati inu simungaganize za izo, mudzangofunsa za ine ku Jeffersonville, iwo adzandiyimbira. Tsopano ine sindimachita izo kuti ndipeze adres yanu, chifukwa ine ndimavutika kuti ndimupeze wina wake woti adzindiyankhira makalata ndi zina zotero. Ndipo tsopano ine sindili mochuluka, izo zili bwino. Ine ndimakhulupirira mu maprogramu awa. Chilichonse chimene chiti chimuthandizire Mulungu, mudzichisiya icho chizikhala. Koma inu mukudziwa ine ndimamverera chonchi kuti membala wa mpingo ntchito yawo yoyamba ndi chakhumi chawo ndizopereka azithandizira charity chawo. Ngati inu muli mamembala ama charity abwino awa amene ayimiriridwa pano, inu muzikathandizira charity chanucho. Ndiyo ntchito yanu yoyamba kwa Mulungu, kubweretsa chakhumi chanu ndizopereka ku nyumba yosungira. Ndipo nyumba yosungira inu ndithudi mukuidziwa chimene iyo ili. Ndi kumene inu mumakatengako chakudya chanu. Yotero kumeneko ndi kumene inu mumakatengako chakudya chanu cha uzimu. Ndipo udindo wanu ndi wa kwa charity chanu. Ndipo osati kwa mvangeri ngati ine. Chimenecho chimatoleredwa kwina kwake mʼmisonkhano, pamene ife tikukhala ndi misonkhano yokopa anthu monga chonchi. Pamene inu mumayika chochepa pambali kuti chikathandizire zimenezo. Chimenecho chimandisamalira ine. Ndipo ine ndikukuthokozani inu kwambiri. Ndipo nthawi iliyonse zovala zopemphereredwa kapena chilichonse monga choncho mwanteradi ndi zaulere. Simumakhala chilichonse mwa izo nkomwe, ife siti ndipo mabuku athu ndi zina zotero, ife tikamagulitsa izo, izo zimakhala, ife timagula izo 40% motsika kuposa mmene ife timapezera. Ndiyeno ife izo zikamadutsa kumeneko kumakhala zambiri zowonongeka pa izo ndipo pamakhalanso kulipira zotumizira pambali pa zimenezo. Kenako inu mumayenera kuti mwabweretse iwo kuno ndipo kenako nkuwagulitsa iwo. Bwanji inu simungakwanitse, inu simungakwanitse kupindula nkomwe ndi izo ngati inu mutafuna, mwaona. Koma ife timachita zimenezo basi chifukwa chakuti timafuna kufikitsa uthenga kwa inu, kuyesesa kuti inu muthandizidwe mweni. Ndiyeno muuza wina wake kupereka izo kwa iwo. Icho ndi chifukwa chimene ife timakhalira ndi zinthu izi. Sichoncho izo. Chikominisi chimapereka mabuku awo ndi zowerenga zawo mwaulere. Chifukwa iwo ndi ulamuliro wa mphamvu. Ine ndangokhala munthu mmodzi. Ndikukhumba ndikanatha kutero, ndikanakhala ndi ndalama kuti ndizingoti mabuku onse ndi chilichonse ndi zaulere. Ine ndingachite zimenezo. Koma ine sindingachite zimenezo. Ine ndimayenera kuti ndizikhala ndi china chake choti ndizibwerera konso ndi kukadinda ena ochuluka. Kapena kukagula ena ochuluka. Ambuye akudalitseni inu. Ndipo inu muzindipemphera ine, sichoncho inu. Ndipo pamene ine ndili kutsidya kwa nyanja, ndipo mmalo andima amenewo kumene asing'anga amayima kudzanja lililonse kumakutsutsa iwe chilichonse chimene unganene. Nthawi zikukhala zovuta, mphepo zotentha za chisautso zikuwomba. Kodi ine ndikuyikeni inu pa ndandanda, kapena inu mundiyika ine pa ndandanda wanu. Ndipo ine ndizikakumbukira pamene ine ndikukakumana ndi kutsutsa kuja kwa asing'anga ndi ziwanda ndi zinthu kunja uko mmunda. Ine ndikhoza kukati San Jose ikundipempherera ine. Inu mutero, inu mukachita zimenezo, kwezani mmwamba dzanja lanu ngati inu mungatero. Munene, ine ndidzakhala ndikukupemphererani inu. Zikomo inu, zikomo inu abale anga, zikomo inu. Ine ndabwera pakati panu kuti ndidzakhale mʼbale wanu, ndikubweretsa, kudzathandiza kubweretsa mtendere ndi Khristu, chilichonse chimene chili chabwino kwa inu. Inu mundipempherere ine, ngati ine ndamuyiwala aliyense, mundikhululukire ine. Ine sindikutanthauza kutero, koma zikomo wamkulu wapansi pa mtima ndi madalitso a Mulungu kwa aliyense wa inu. Ife tizinyamuka kupita kwathu tsopano pompano. Ine ndikakhala ndi pafupifupi msonkhano wa masiku atatu kumeneko mu chalichi changa chaching'ono, waphunzitsa iwo ubatizo wa mzimu woyera, kuyankhula mʼmalilime, zizindikiro ndi zodabwitsa zoti ziziwatsatira wokhulupirira ndi zina zotero za anthu amene ali kozungulira kumeneko. Ine ndimakhulupirira mu mphatso zonse za uzimu. Ine ndimakhulupirira mu Baibulo lonse. Ndine wa Pentekoste kuyambira pa mwamba pa mutu wanga mpaka pansi pa mapazi anga, mkati, kunja, kuzungulira, paliponse, kudutsa. Ndine wa Pentekoste. Inde Bwana, iwo amati ndine wa Baptist, inu munatero. Ndine wa Pentekoste Baptist. Ndine wa Baptist amene ali ndi mdalitso wa Pentekoste. Chotero ndine, ine ndimawakonda Ambuye Yesu. Ndipo ine ndinali kulalikira, ndinakumana ndi azinzanga ena ochokera ku Arkansas kunjaku. Ndipo ife tinali tikuyankhula za Arkansas. Ndipo ku Little Rock usiku wina pamene uko kunali mʼbale wachigulire wa Nazareth amayendera ndodo. Ndipo iye ankagulitsa mapensulo pa nsewu kwa zaka. Ndipo apa iye anali uko pa nsewu tsiku lotsatira ndi ndodo zakale izi, akuyenda chokwera ndi chotsika pa nsewu basi akungolemekeza Mulungu. Usiku umenewo iye anali Robinson Memorial Auditorium, anthu inu amene mukuchokera kozungulira Little Rock mukudziwa kumene iyo ili. Ndipo iye anakweza mmwamba dzanja lake ndipo anati, miniti chabe mʼbale Branham, ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake. Ine ndinati, inde Bwana, icho ndi chiyani? Ndipo iye anati, inu mukudziwa, pamene ine ndinakumvani inu mukulalikira, ine ndinali wotsimikiza kuti inu ndi wa Nazareth, chifukwa chimenecho ndi chimene iye anali. Iye anati, ine ndinali wotsimikiza kuti inu munali wa Nazareth, chifukwa inu mumalalikira chimodzimodzi ngati wa Nazareth. Ndipo anati, kenako ine ndinakumvani inu mukuti inu munali membala pa nthawi imeneyo wa mpingo wa Baptist. Ndipo anati, osonkhana anu onse pafupifupi ndi a Pentekoste. Anati, ine sindikumvetsa zimenezo. Ine ndinati, chabwino, zimenezo ndizopweka. Ndine wa Pentekoste Nazarene Baptist. Chotero, ndicho chimene izo zili. Chinthu chonsecho ndi ichi. Ife ndi amodzi mwa Khristu Yesu, omangidwa ndi msinga za chikondi chake. tiye tipemphere tsopano tisanatsegule mawu ife sitikufuna kuti tikusungeni inu motalika kwambiri tsopano kuopera kuti muchedwa kumsonkhano wanu wa tchalichi usiku uno koma tiye timufunse mulungu tsopano kuti abwere kudzatidalitsa ife mopitilira mochuluka ndiangati amene ali ndi chopempha tsopano bwezani manja anu ndipo munene ambuye mulungu inu mungondikumbukira ine ndine osowa lero mulungu akhale nanu Atate akumwamba pamene ife kamodzinso tikuyandikira kukhalapo kwanu koyera ife ayi ndipo tikungomvelera ngati tivule nsapato zathu koma ife tikuvula mtima wathu ndipo tikungowika iwo pamaso panu atate ife tikukuthokozani inu chifukwa cha zonse zimene inu mwachita mu msonkhano waukulu wokopa anthu ife tikuzindikira ambuye kuti ukulu sumatanthauza chiwerengero ukulu ndi kukhalapo kwanu
For it was written concerning the coming of Messiah.
Pakuti kunalembedwa zokhudza Mesiya wakudza kuti malo onse okwera adzatsitsidwa ndipo malo otsika adzakwezedwa. Masamba adzaomba mʼmanja mwawo ndipo mapiri adzadumpha ngati ana ankhosa. Ndipo munthu akhoza kulingalira mukuganiza kwake kwa luntha za nthawi yopambana imeneyo imene idzakhale. Agaleta amoto amenewo adzabwera kuchokera kumwamba akumubweretsa Mesiya koma kodi izo zinachitika motani kwa mlaliko wokalamba wooneka mwa masanza akubwera kuchokera ku chipululu cha Yudeya osavala nkomwe ngati mtumiki ali ndi chiduswa chachikopa atazikutira ngati nsalu tsitsi lili paliponse pa iye ndipo ndevu zake zili pa nkhope yake akulalikira osati mutchalichi koma pa magombe a yorodani akufuwula lapani pakuti mfumu wakumwamba wayandikira akuyenda chotsika mʼmagombe ya matope panabwera mphondero za kalikwentala wa ku galileya amene anadzayenda kukalowa mʼmadzi ndipo mulungu anazindikira izo ndipo anazilemekeza izo mpaka iye anatsegula miyamba ndipo iwo anaona mzimu woyera ukutsika ngati nkhunda pa iye izo zinali zopambana chimene munthu amachitcha chachikulu nthawi zina ndi chopusa pamaso panu ambuye koma chimene munthu amachitcha chopusa ndi chachikulu pamaso panu tsopano ife tili okondwa kwambiri kuti chinthu chachikulu chachitika mu San Jose apa pakhala atumiki amene akhala apa ena aiwo ndi a Assemblies of God ena aiwo ndi a Church of God Independent ndi United Pentecostal ndi mitundu yonse yosiyanasiyana ndipo apa ine ndayima pakati pawo osati kukhala walililonse la bungwero koma ndikuyesetsa kuyima pakati kuyankhulira onse ndipo ife ndi amodzi mwa inu mtima umodzi chimvano chimodzi malo amodzi ndi nthawi bwanji kuti mzimu woyera ukonzenso china chake perekaniza ambuye inu mukhale ndi ife ambuye mudalitse chipembedzo chilichonse chimene chayimiriridwa pano perekaniza atate atumiki abwino onse awa mulole mipingo yawo ikakule ndipo izikachita bwino ambuye mulole odwala achiritsidwe akhungu akaone osamva akamve ochimwa apulumutsidwe ndipo adzazidwe ndi mzimu woyera mulole pakakhale kusefukira kwa chitsitsimutso kuputsa dziko lino pano chimene chiti chidzagwedeze gombe lakumadzulo lonse perekaniza ambuye mulole pakhale changu chotere pakati pa abale anga kuti iwo basi akalephere kupumulira wina akamuyatsire winayo ndipo mpingo uliwonse ukapite chitsogolo ngati gulu limodzi lalikulu kukhala ndi chiyanjano wina ndi mzake kunyema mkate nyumba ndi nyumba ndi mtima umodzi perekaniza ambuye mutumize chitsitsimutso chimenecho chimene ife tikuchidikirira dalitsani osonkhanawa pamene iwo akudikilira masana ano machiritso awo ndi ambiri pa chipulumutso chawo ndipo ndithandizeni ine o mulungu pamene ine ndikuwerenga kuchokera mu mawu anu opatulika mulole mzimu woyera utenge icho chimene chili chanu ambuye ndipo muchibweretse icho ku mitima yathu ndipo kenako mundigwiritse ine ntchito ambuye kuti ndipereke gawo lokhutitsa la mawu anu kwa mtima wa njala wina uliwonse ndimvereni ine ndikupemphera atate mu dzina la Yesu ndikupempha izi amen Wita wake wangondipatsa kumene ine kacholembedwa kakang'ono ndipo akuti mbale Baxter wochokera ku Canada akutumiza chikondi chake ndi moni kwa inu ndipo iye ali kuno mu California tsopano akuchititsa nsonkhano ku Concord. Mulungu amudalitse mbale wathu Baxter. George Patterson, kodi muli pano? George Patterson, kodi muli mu nsonkhano? Ngati inu muli, mutenge chikondi changa. Mulungu akudalitseni inu mbale Patterson. Mutengere chikondi changa kwa mbale Baxter. Mwamuna wabwino. Ndipo ngati aliyense wa inu mukakhale pafupi ndi kumeneko, ngati inu mukufuna kuti mukamve ulaliki olalikidwa ndi mwamuna amene amadziwa kuchita izo, mupite mukamumvere iye. Ngati mukakhale pafupi ndi kumeneko, ndithu ndi mlaliki odabwitsa. Ife tinakhala limodzi kwa zambiri, zaka zambiri. Chikondi changa sichinayambe chafapo pa mbale Baxter. Icho sichidzatero konse. Iye ali ndi chalichi chachikulu mu Canada. Iye sakanakwanitsa kuti azikhala ndi ine kenanso. Chifukwa chalichi chake chimamufuna. Ine ndikudziwa chimene izo zili. Ngakhale kachisiwanga lero, kumene kuli maziko anga. Tsopano, anthu amene amatumiza zithandizo kwa utumiki uwu, ali ndi nambala ya boma imene imabwerera kwa inu kuti asamakudweni nsonkho pa chilichonse chimene mumatumiza kwa utumiki uwu. Iwo ndi utumiki osapanga phindu otchedwa Branham Tabernacle. Ndipo ine ndikudziwa kumeneko matrustee yawo amandipanikiza ine. Tiye timange kachisi wamkulu. Inu muzikhala pano ndipo anthu azibwera kwa inu. Zimenezo zimamveka zabwino. Koma zimenezo si chifuniro cha Mulungu kwa ine. Pali anthu ena amene alibe ndalama zokwanira kuti azibwera kwa ine. Ine ndimayenera kuti ndizipita kwa iwowo. Mukuona? Chotero ine ndikudziwa chimene chimakhala. Iwe ukamapanikizidwa. Ndipo mbale Baxter anayikidwa zimenezo pa iye. Chotero iye anasiya ntchito ya misonkhano. Ndipo anapita ku chalichi chake. Ambuya mudalitse mbale wathu Baxter. Mumutengere iye chikondi changa ndi moni kwa iyeyo wa ine. Ngati inu mungatero mbale. Tsopano tiyenditsegule lemba kwa pafupifupi maminiti 20 otsatira. Kwa ena amawu amene iwo sadzalephera konse. Ndipo anthu onse amene muli pano odwala osowa chilichonse mungozilola nokha mulowe mu mawu molunjika. Ine ndinali woti ndilalikira masana ano pa momwe mphungu ikasulira chisa chake. Koma ine ndinadzapeza kuti anyamatawo anali nawo iwo kuno ndipo agulitsa iwo pakati pa anthu maonekedwe a buku. Ndiyeno pokhala osasa mawu pang'ono pa mmero panga ine ndinatenga phunziro lina. Ndipo ine ndikuganiza tsopano, ine ndayankhula chilichonse chimene ine ndimayenera kuti ndiyankhule. Chabwino. Tiyenditsegule ku Yohane, Yohane Oyera, mutu wa 14, pakuwerenga kwathu kwa lemba. Ndipo mvetserani mwatcheru pamene ife tikuwerenga ndime 8 zoyambirira za Yohane 14. Mitima yanu isavutike. Inu mukukhulupirira Mulungu, mukhulupirirenso mwa ine. Nyumba ya Atate anga muli nyumba zambiri. Ngati sizikanakhala chomwecho, ine ndikanakuwuzani inu. Ine ndikupita ndipo ndikukakukonzerani inu malo. Ndipo ngati ine ndikupita kukakukonzerani inu malo, ine ndidzabweranso ndipo ndidzakulandirani inu kwa ine mwini. Kuti kumene ine ndili, inunso mukakhale. Mene ine ndikupita, inu mukudziwako. Ndipo njirayo, inu mukuidziwa. Tomasi anati kwa iye, Ambuye, ife sitikudziwa kumene inu mukupita. Ndipo ife tingaidziwe bwanji njirayo. Yesu anati kwa iye, ine ndine njira choonadi ndi moyo. Palibe munthu angadze kwa Atate, pomapo dzera mwa ine. Ngati inu mukanandidziwa ine, inu mukanawadziwanso Atate anga. Ndipo kuyambira pano, inu mukundidziwa ine, ndipo mwandiona ine. Filipo anati kwa iye, Ambuye, tionetsereni ife Atate, ndipo icho chitikwanira ife. Mwakuyankhula kwina, tikhutitsidwa. Tsopano ndicho chimene ine ndikufuna kuti ndiyankhulepo masana ano. Kwakhala kuli kulira kwa mtima wa munthu kwa Tiyambireni pamene ife tinakhala anthu. Ife timafuna kumuona Mulungu. Ndipo ine ndikufuna kuti nditenge pafupi-fupi njira zinayi masana uno kuti ndikuonetseni inu Mulungu. Choyamba ine ndikufuna kumutenga Mulungu muchilengedwe chake. Mulungu mumau wake. Mulungu mwa mwana wake. Mulungu mwa anthu wake. Ndipo ife tikhoza kuzitenga izo njira zina zambiri, koma ine ndikufuna kuti ndiyankhule kuchokera pa maphunziro 4 ameneyo. Njira 4 zosiyana-siyana zimene ife titi tiyang'anepo kuti tione ngati tingathe kumuona Mulungu. Tsopano palibepo munthu pano koma amene angafune atamuona Iye. Kodi inu simungafune mutamuona Mulungu? Ine ndimafuna nditamuona Iye. Yotero ngati Iye ali Mulungu, imene ife tikudziwa kuti Iye ali, ndiye nchifukwa chiyani tikulephera kumuona Iye? Yobu nthawi ina ananena kuti buku lakale kwambiri mu Baibulo. Ananena china chake chonga ichi, ngati ine ndikanangodziwa kumene Iye amakhala, ine ndikanapita ndikukagogoda pa khomo lake. Ndipo ine ndikufuna kuti ndikayankhule naye Iye. Ndipo Iye anayamba kuyankhulana ndi Mulungu. Mulungu anamuuza Iye kuti adzimangire yekha ngati mwamuna, pakuti Iye anali woti ayankhulana naye Iye. Ndipo Iye anatsika pansi mukamvuvu, ndipo anayankhula ndi Yobu. Zikundikumbutsa ine za ugo pafupi ndi malo athu. Ife timakhala ku mtsinje wa Ohio. Ndipo ugo kunali nyamata wang'ono amene anapita ku Sunday school ina yake, Sunday school ya Baptist mdziko lathu. Ndipo Iye anatengeka kwambiri. Tsiku lina pamene anawafunsa amayi ake ngati munthu wamkulu uyu amene amachera Mulungu, amene ife timapita ku chalichi kukamupembedza, ngati Iye ali munthu wopambana chomwecho, ndikudabwa ngati inu mungandilole ine ndimuone Iye. Ine ndikufuna nditamuona Iye. Oh, amayi wanati kwa mwana wawo wang'ono. Iwo anati, chabwino mwana, iwe uyenera kuwafunsa aphunzisi ako a Sunday school. Amayi sangakwanitse kukupatsa yankho limenero. Chotero ku Sunday school, Iye anayankhula ndi aphunzitsi ake. Ndipo Iye anati, ine sindingathe kukupatsa chimenecho nanenso. Chotero bola iwe ukawafunsa abusa. Ndipo utatha ulaliki, iwo anawafunsa abusa. Ndipo abusa anati, ayi mwana, anati, palibe munthu amene angamuone Mulungu, anati, Mulungu ali ngati mpweya. Ndipo iwe sungathe kumuona Iye. Ndipo ndithudi izo sizinamukhutitse mwanayo. Ndipo Iye ankakonda kucheza ndi bambo okalamba kumutsi kwa mtsinje wa Ohio. Ndipo Iye anali msodzi weniweni okalamba, imvi mu ndevu zake, ndipo usinku wa zaka zina 65-70 zakubadwa, akulongedza, amakhala mu ngalawa yaing'ono yachikale. Ndipo ine ndinawedzapo ndi Iye ine mwini. Ndipo ife tinkakonda kupita ku mtunda uko kuzungulira zisumbu ndi kukawedza, tinkatchera zingwe. Chotero mwana uyu anali ndi Iye tsiku lina ku mtunda kwa mtsinje. Ndipo ali pa njira akubwerera, panadzabwera mkuntho. Ndipo iwo amayenera kuti athamangire msanga ku gombe kuti akakocheze ngalawa yaing'onoyo, chifukwa mafunde anali atakula kwambiri akuopsa, ndipo athovu pamwamba kufikira kuti iwo akanakhoza kugubuduza bwatolo. Chotero mkuntho utatha, ndipo iwo anadzabwera kuseli kwa mitengo, anakankhira ngalawa yaing'onoyo kuchoka pa gombe. Ndipo inakalowa mmatiti a mtsinje umene unali pafupifupi mairosi imodzi kupingisa mtsinje wa Ohio kumeneko. Anayamba kumatsika ndi mtsinjewo kumatsetserekera limodzi, pamene msodzi wachikulireyo anali kukoka nkhafi. Ndipo pamene iwo anali kuseli kwa mtengowo, msodzi wakaleyo anali atamuuza mnyamata wang'onoyo nkhani monga Iye anamfunsira Iye, chifukwa chimene Iye anali wosakwatira, ndipo analibe aliyense woti azimusamalira Iye. Ndipo Iye anati, oh mwana, pali wina wake amene amandisamalira ine. Ndipo chifukwa chimene ine ndi wosakwatira, mkazi wanga ali kumwamba akundidikirira ine. Ndipo Iye anapitirira nayo nkhaniyo. Ndipo pamene Iye anakalowa mmatiti, iwo anali akupita kummawa ndi ngalawa yaing'onoyo, kapena amapita kumadzulo kani ndi ngalawa yaing'onoyo. Ndipo msodzi wokalambayo akuyang'ana akubwerera mbuyo kuloza kumadzulo, zinali chakumadzulo. Ndipo dzuwa linali likukalowa. Ndipo mvula ikatha pamabwera utawaleza. Ndipo ine ndikuganiza imeneyo imakhala nthawi yokongola kwambiri. Pamene mvula yatsuka fumbi lonse kuchokera mmitengo, ndipo iyo imaoneka yokongola kwambiri, ya green, imakhala mitundu yake ya pachiyambi. Ndipo maluwa onse amakhala okongola, ndipo mlengalenga mumatsika. Ndipo mumabweretsa kununkhira kwa maluwa. Iyo imangokhala nthawi yokongola basi, mvula ikakata. Ine ndikuganiza kuti izo mwa njira ina zikundikumbutsa ine itatha chitsitsimutso pamene mzimu woyera unabwera ndi kudzatsuka fumbi lonse ndi kudzatikometsanso ife pamaso pa Ambuye. Basi kungoyima mukukhalapo kwa monga mmene ine ndilili masana ano ndikungosamba pano mukukhalapo kwa Ambuye Yesu. Mzimu woyera ukutichotsera ife kukayikira konse ndi mantha ndi zinthu. Ndipo ife nkuima pamodzi pambuyo pa mivumbi yochokera kumwamba itadzazitsa miyoyo yathu. Pamenenso dzokalambayo anayamba kukoka ngalawa yake, mnyamata wang'onoyo anazindikira kuti misozi inayamba kutsikira pansi pa nkhope ya nsodziyo. Ndipo mwanayo anapotoloka kuti aone chimene iye anali kuyang'ana. Ndipo pamenepo panali utawaleza utapingasa mmwamba. Chotero mnyamatayo atakhala kumbuyo kwa ngalawa anatengeka. Totero iye anali atagwira mbali mwachingwe. Ndipo iye anadzuka ndipo anathamangira kumbuyo kwa ngalawayo ndipo anadzagwera pansi pa miyendo ya msodzi wokalambayo. Ndipo iye anati, ine ndikufuna ndikufunseni inu china chake chimene amayi yanga ngakhale mphunzitsi wanga wa Sunday school kapena abusa sana ndiyankhe ine. Ndipo msodzi wokalambayo anasiya nkhafi yake ndipo anati, icho ndi chiyani mwana? Iye anati, ine ndakuona ninu mumayang'ana pa utawaleza uwo. Anati, iwo amandiwuza ine kuti Mulungu anawika iwo pamenepo. Iye anati, izo nzoona mwana wanga. Iye anati, ngati Mulungu ali wamkulu kwambiri, kodi aliyense angathe kumuona iye? Ndipo msodzi wokalambayo anadzamukumbatira mnyamata wang'onoyo pachifuwa chake. Ndipo iye anati, madalitso pa iwe mwana wanga wang'ono. Ndilole ine ndikuwuze iwe china chake. Zonse zimene ine ndakhala ndikuziona zaka 50 zapitazi zakhalali Mulungu. Munali Mulungu wochuluka kwambiri mkatimo mpaka kuti iye amatha kumuona iye kunjaku. Tsopano imeneyo ndi njira yokhayo imene inu mungathere kumuona Mulungu. Mutengera iye mkati mwanu, mulola iye kuti aziyang'ana kupyolera mmaso anu, ndipo iye adzadzionetsera yekha. Ndithudi Mulungu amakhala mu chilengedwe chake. Palibe amene amaganiza bwino amene angaganize za mukapita kuno ku Los Angeles, Mount Paloma, kwina kwake ndi kukayang'ana pa izo zithunzi zija zimene iwo anajambula ndi malo akulu oyang'anira za mmwamba aja kumene zaka 120 million za danga la kuwala zija inu mukhoza kuziona. Nkuziswa izo mmamayirosi ndikuona kumene inu mudzapite bwanji inu mukhoza kuyendetsa mzere wa manaeni kuzungulira mzinda uwu. Komabe osakwanitsa kuziswa izo mmamayirosi. Koma kuseli kwa zimenezo kukadali kuwala kwa za mmwamba kumangopitilira. Ndipo pamene munthu ayang'ana pa zimenezo pamakhala chinthu chimodzi choka chimene iwe ungachite ndicho kukwezera mmwamba manja ako ndikuti bwanji kuimba ndinu wamkulu bwanji ndinu wamkulu bwanji. Chilichonse chimazungulira mwangwiro mpaka kukhoza kukuwuzani inu kada msana wa dzuwa ndi mwezi zaka 20 izo zisanachitike mpaka ku miniti zoyikidwa mu nthawi yake mwangwiro ndi Mulungu. Ndiyeno ngati inu mungazindikire mu chilengedwe mmene Mulungu amasunthira pakati pa chilengedwe chake mmene dziko linapendekekera pang'ono kuti lizibweretsa mpweya otentha ndi ozizira pamodzi kuti lizipanga mvula mmene imathirira mbewu zanu. Mmene Mulungu amakhalira mu chilengedwe chake, kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ndithu iye amatero. Ndipo nthawi ina yapitayo ine ndinali kuyankhula ndi munthu pa phunziro la Mulungu. Ndipo kunali uko mu Kentucky. Ndipo iye anati kwa ine, iye anali wachikunja, Bambo Wood ndi ine tinali tikusaka gologolo. Ndipo ife tinapita kuti tikamufunse ngati ife tingasake kumalo ake. Ndipo iye anati, oh pitani, iye anatero. Bale Wood anati, uyu ndi ine ndi anga, abusa anga, tikufuna tisake. Iye anati, Wood, iwe sukutanthauza kuti iwe wapepera chomwecho Mpaka iwe ukumachita kuenda ndi mlaliki nthawi zonse. Kwa iye anati, ayi, awa ndi abusa anga chabe, anati, iwo amakonda kusaka, ndipo anati ine. Ndipo ine ndinakhala ndili kunja kwa pafupifupi pa sabata awiri, ndevu zitatalika pafupifupi teka la inchesi, ndipo nditatuwa mmene ndikanathera. Chifukwa chogona pansi mene ife timachitira msasa. Ine ndinali uko ndikupumula. Ndipo umo ndi mmene ndimapumulira. Chifukwa ine ndimamupeza Mulungu muchilengedwe. Imenelo linali Bible langa loyamba. Anali Mulungu muchilengedwe chake muzamwamba zake. Ndipo iye anati chabwino, iye anati zilibwino ndikuganiza kuyanjana ndi alaliki, iye anati koma iwe ukudziwa ine ndilindili ngaliro langa la zinthu zimenezo, iye anati ine sindikhulupirira muchipembedzo cha mtundu uliwonse. Ndipo panali bambo wina atakhala ndi iye, ndipo ife tinapitirira tikuyankhula za chipembedzo, iwo anatero kwa kanthawi. Ndipo ine ndinangoyima pamenepo ndikudya apulo amene ine ndinamutola pansi. Ndipo iye bambo kalamba uyu amene amayenera kukhala wachikunja, iye anati ine kambiri ndakhala ndikudabwa, ine ndikufuna ndidzakumane naye mlaliki wina. Ndipo anati ameneyo ndi amene anali kuno ku Acton nthawi imeneyo, iye anati inu mukudziwa mlongo wokalamba kuno pa phiri, ine sindingathe kutchula dzina lake pakali pano, anati mwamuna ameneyo anali atayima pamenepo pa Methodist Campgrounds motandizidwa ndi mpingo wa Methodist. Zimenezo zinali za chilendo, koma izo zinachitika. Ndipo ife tinali ndi msonkhano wa machiritso. Tsopano inu a Methodist mukuyenera kukhulupirira zimenezo. John Wesley ankakhulupirira izo, ndithu ndi iye ankatero. Okonzanso onse oyambirira ankakhulupirira mu machiritso a uzimu. Ndipo iye anati atayima mu msonkhano usiku umenewo, iye anayankhula kwa mchemwali wake wa mkazi wokalamba uyu apa kuti mkazi wanga ndi ine ndi mwamuna wake zonse zimene ife tikanachita. Iye anali atatheratu ndi kansa, madokotala anali atamulephera iye masabata ambuyo ndi kumuyika iye pa machira mmawa umenewo. Anati iye anali muchikhalidwe chimenecho. Ndipo anati mchemwali wake anali pa msonkhano umenewo, ndipo mwaliki uyu anatchula dzina la mkazi uyu, ndipo anamuza iye kuti abwere akayike mpango pa mkazi uyu amene anali ndi kansa mchemwali wake. Ndipo iye anakatero usiku umenewo. Ndipo mmawa otsatira iye anadya nyama ndi mazira, ndipo anaphika zitumbuwa zokazinga za apulo kukhala kadzusa wake. Ndipo anadya izo, iye anati ine ndikufuna ndidzakumane naye mlaliki ameneyo tsiku lina. Ine ndinangoyima pamenepo. Ndipo ine ndinati kodi inu mungamudziwe mlaliki ameneyo? Iye anati ayi, ine sindikumudziwa iye. Ndipo mbale Wood anandiyang'ana ine ndipo anaphethira. Ndipo ine ndinati kodi inu mukutanthauza kundiwuza ine kuti inu simumakhulupirira kuti kuli Mulungu? Iye anati ine sindingakhulupirire izo pokhapokha nditaziona izo. Ine ndinati kodi mtengo wa apulo uwo uli ndi zaka zingati? Oh, iye anati ine ndinawudzala iwo pamenepo pafupifupi zaka 40 zapitazo. Ine ndinati pano ndi September lakoyambirira chabe, ife sitinakhale ndi nyengo yozizira kapena chilichonse. Ndiwuzeni ine bwana, ndichiyani chimene chimayankhula? Ndi luntha lanji limene limayankhula ndi mtengo umenewo ndi kupangitsa utomoni umenewo kupita pansi kumizu ndi kukazibisa okha kuchisanu? Muthire madzi pachitsapo ndipo muone ngati iwo angapange zimenezo, kapena muike odzadza mbale pa iwo ndipo muone ngati iwo angapite pansi ndi kukazibisa okha mu nthaka kuthawa nyengo yozizira. Ngati iwo sungachite zimenezo, nyengo yozizira ingaphe mtengowo nthawi yomweyo. Koma luntha lina limapititsa utomoni wopansi mu nthaka kuchokera mu mtengo umenewo, ndipo umapangitsa iwo kukhala ofunda kuchokera kumasamba amene anagwera pansi kuchokera mu mtengo. Ndipo dzinja lotsatira nyengo isanayambe nkomwe kukhazikika, apa utomoni umabwereranso mmwamba, umabwera limodzi nawo moyo watsopano. Tafotokozani zimenezo kwa ine, mundiwuze ine chimene chimachita zimenezo. Iye anati ine sindinayambe ndaganizirapo zimenezo mkale lomwe. Iye ndinati ndi Mulungu akukhala muchilengedwe chake, Mulungu amayika chilichonse molondola basi. Iye anati dzina lanu ndi ndani? Ine ndinati ndine mbale Branham. Iye anati munthu wake ndi ameneyo, dzina la munthu amene anali kumeneko? Ine ndinati izo nzona. Iye anati ndi manyenje onsewo ndipo utadzola magazi a gologolo ndi iweyo? Ine ndinati izo ndi chimodzimodzi basi, ine munthu wake ndi ineyo. Iye anati iwe unamudziwa bwanji mkazi ameneyo?
Ine ndinati, ine sindinatero. Iwe unadziwa bwanji kuti iye akhala bwino. Anati, iye wangodusa kumene kumusi kwa sewu kuno. Iye ndi mwamuna wake kamphindi kapitako. Akuyenda. Ine ndinati, ine sindimadziwa zimenezo. Anati, kodi iwe unamuchiza iye? Ine ndinati, ayi bwana. Mulungu anandionetsa izo, Mulungu anamuchiza iye. Icho ndi chisomo chake chodabwitsa. Iye anali akuyapulo ndipo iye anadzaluma ndipo iye anatembenuza mutu wake anati inu mukhoza kupita ndikukasaka agologolo. Ine ndinayang'ana pozungulira ndipo misozi inali kutsikira pansi mʼmasaya ake. Ine ndinadzayika mkono wanga pa iye. Ine ndinati, mʼbale, inu mukumukhulupirira iye sichoncho inu. Iye anagwedeza mutu wake monga choncho anapotoloka ndikumapita kubwalo la kukhola. Oh, Mulungu amakhala muchilengedwe chake. Nthawi ina yapitayo wosakhulupirira anadusa mufukoli zaka zapitazo 40-50 zaka 60 zapitazo akutembenuza anthu. Oh, iye anali wanzeru kwambiri ndi luntha lake mpaka alalika makono oyankhula mwaluntha samatha kugwira chilichonse pa iye ndipo iye anawatembenuzira anthu kukhala achikunja. Ndipo nthawi ina thanzi lake linafoka. Iye anapita ku mtunda ku Colorado pafupi ndikodyetsera ziweto kumene ine ndinkakonda kukadyetserako ziweto ndi kukagwira ntchito. Ndipo iye anali ali pa tchuti chake kumeneko. Mwamuna yemwe ine ndimamudziwa ndi bambo ake anali atadulira njira zachidule kuti akayike msasa wake. Ndipo tsiku lina iye anali akuyenda akutuluka ndipo iye anadzayima ndipo anayang'ana pa miyalayo ndipo iye anati, basi kodi inu munachokera kuti? Inu munafika bwanji pamenepo? Ndipo mphepo zinayamba kuwomba. Iye anati, kodi ine ndakhala ndikulakwitsa nthawi yonse? Ngati Mulungu alipo msiyeni iye andiyankhule ine. Pamenepo achikunja uja amene alaliki kapena aliyense panalibe amatha kumuyimitsa iye kapena kumugonjetsa iye kani mawu achidziwitso chake. Koma iwo ankamuopa iye. Koma Bible linati ngati iwo angokhala chete nyala mwansanga idzafula mokweza. Mulungu ali nayo njira yochitira zinthu. Nyala inafula mokweza. Pamenepo anagwada pansi ndipo analozetsa nkhope yake ku nthaka. Iye anagonjera mzimu wake wosakhulupirirawo kwa Mulungu ndipo anadzakhala mkhristu wokoma odzichepetsa. Iwo akakhala chete chilengedwe chidzafula mokweza. Ine ndine msaki. Ine ndimakonda kusaka. Chifukwa kumeneko ndi kumene ine ndinamupezako Mulungu koyamba munali munkhalango. Pamene ine ndinkafunidwa kuti ndikamutumikire iye koyamba, ine sindinkadziwa mmene ndingapempherere. Ndipo ife sitinkapita ku chariti komwe anthu athu mbuyo anali, ine ndinali wakatolika. Iwo sanali wachi Irish mwachibadwa. Amayi ndi abambo awiri onse kupatula agogo anga amuna anali achimwenye. Ndiyeno iwo ine sindinkadziwa kupemphera. Ndipo ine ndinkafuna kuti ndipulumutsidwe. Ndipo inu mukudziwa chimene ine ndinachita koyambirira. Ine ndinakhala pansi ndipo ndinamulembera Mulungu kalata. Ndipo ndinamuuza iye kuti ndinali ndikupepesa chifukwa cha zimene ine ndinachita. Ndipo ine ndinali woti ndipita ku nkhalango mukanjira kamene ine ndinkakonda kukhala ndikumvelera kwa chilendo kwenikweni ndikapita ku malo amenewa. Ndipo ine ndinali woti ndikayikhomera iyo pa mtengo kuti iye adzathe kuiwerenga iyo iye akamadutsa. Chifukwa ine ndinkadziwa kuti iye amakhala kumeneko munkhalango pena pake. Ine ndinali nditaona zinthu zambiri zikuchitika. Ine ndinkadziwa kuti iye amakhala pena pake. Ndipo ine ndinaganiza iye pokhala wopanda tchimo iye akhoza kukhala uko kumalo amene anali oyera ndi kumene kunalibeko anthu. Iye akhoza, ine ndikhoza kukamupeza iye kumeneko mwabwinoko posa mmene ine ndikanachitira mmalo amene anthu anali ataononga. Ine ndinaphunzira Bible langa loyambilira linali kuchokera kuchilengedwe. Kapena inu mutenge abakang'ono awa. Iwo amachokera kumwera kuno ndipo amapita uko, amapita mpaka mu Canada. Ndipo iwo amakapanga chisa chawo uko mmatope. Ndipo iwo amakayikira mazirawo. Ndipo abakang'onowo amabadwa. Ndipo kenako mmenemo mumakhala mu dzinja. Chaka chimenecho iwo amakhala akuleredwa chilimwe chonse. Iwo amakhala akudyetsedwa. Ndipo pamene nthawi yachisanu ifika, nthawi yoyamba pamenepo, pamabwera mphepo yozizira
imadzaomba mmapiri mene kumakhala chisanu imadzatsesa kutsika kuduse dzikolo kunyanja kapena mapiri a mmusi ndipo kamphepo koyambirira kozizira ako kamene kamaomba kudusa kumeneko kokhala ndi chisanu mmenemo pena pake mugulu lalikuluilo la abakha mdziwe ili pamakhala mtsogoleri wang'ono bakha wamwamuna wang'ono iye amathamangira kunja uko pakati pa dziwe limenelo kudzadzusa mulomo waung'ono uwo m'malere ndipo amadzalira kafolo kapena kafaifi bakha aliyense pa dziwelo amabwera kwa iye iye amadzuka kuchokera pamenepo iye sanayambe wachokapo pa dziwe limenelo iye anabadwira mmenemo dzinja limenelo iye amadzuka kuchokera mu dziwe limenelo ndi kumangopita molunjika wa ku Louisiana mmene iye angapitire ku minda ya mpunga iyo wopanda na mlondola mkomwe iwo amazitcha izo kununkhiza ine kawirikawiri ndakhala ndikuganiza ngati mulungu angapereke luntha lokwanira kwa bakha lotchedwa kununkhiza kuti lizimutsogolera iye kuchoka ku mavuto kodi iye akuyenera kuchita chiyani kwa mpingo umene wabadwa mwatsopano odzazidwa ndi mzimu woyera kodi iye akuyenera kuchita chiyani iye alibe na mlondola koma iye anabadwa ali mtsogoleri abakha amamudziwa mtsogoleri wawo koma mpingo sumamudziwa mzimu woyera ndiye mtsogoleri wathu iye ndi mphunzitsi wathu iye adzatitsogolera ife mu choonadi kukalowa mmoyo abakha amamudziwa wawo koma izo zimaoneka ngati nthawi zina ife sitimakhala ndi luntha lokwanira ngati bakha chifukwa iye amakonda kusunga chimene chaperekedwa kwa iye koma ife timayesetsa kuganizira china chake chosiyana zimenezo ndi luntha inu mumachoka muchilengedwe chachikulu cha mulungu ine ndikuwuzani inu chimene inu mungachite ena anthu inu ochokera ku maiko ozizira inu mukayiona nkhumba yayikazi yokalamba iyo ikupita kuchokera ku mbali ya kumpoto kwa phiri ndi kumatutira mankhusu onse awo ndi zitsononkho ku mbali ya kummwera kwa phiri ndi kukadzipangira bedi yake ndipo usiku umenewo inu mukamvetsera nkhani ndipo nkhani nkuti mawa kukhala nyengo yabwino inu musalabadire nkomwe zimene iye akunena nkhumba yayikazi yokalamba iyo imadziwa zochuluka za nyengo kuposa mmene iye angadziwire izo ndende ndi kulondola iyo yapita kudera la kummwera kumene kudzakhale kofundirako inu mupite kokasaka akalulu ndipo mukaone akalulu amene watakhala uko pansi pa tchire monga chonchi akuyembekezera nyengo yozizira ndipo ngati inu mwaona iwo akukalowa mmunda wachimanga ikukonzekera kuti ivumbe mungomuona mulungu iye amayenda o mmene iye aliri odabwitsa ngati inu mutangotsegula maso anu inu mukhoza kumuona iye paliponse pokuzungulirani iye amakhala muchilengedwe chake paliponsepo amayenda muoneni iye mukulowa kwa dzuwa muoneni iye mukutuluka kwa dzuwa muoneni iye mutawaleza muoneni iye paliponse inu mukhoza kumuona iye iye sali kutali ndi inu kuposa mmene dzanja lanu lamanja lilili mulungu amakhala muchilengedwe chake zaka zingapo zapitazo ine ndinkasaka mphalapala ku mtunda mu Colorado mmene ine kawirikawiri ndimakasaka ndipo ku mtunda m'mapiri uko zinali koyambirira kwa kugwa kwa masamba ndipo chisanu chinali chisanabwere mwakuya kokwanira kuti ithamangitse mphalapala kuchoka ku mitengo yayitali kupita ku chigwa chotero jeff ndi ine olondera ziweto ife tinali ine ndamuthandizapo iye kulondolera ziweto kwa zaka ndipo ndimawathandizabe iwo pa nthawi yodyetsa ndipo ife tinali titakwera kuti tizipita kukasaka ndipo amatha kundichokera ine kwa masiku atatu kapena anayi iye anabwelera ku mtunda ku mphanda ya kumadzulo ya mtsinje wa Troublesome ndipo ine ndinali kusaka ku mphanda ya kummawa ndipo ngati ife tipeza mphalapala ife timazipachika izo ndikudziwa poti tibweletse akavalo odzanyamula ndipo ife timangokhala pa chishalo cha akavalo athu ndipo tsiku lina ine ndinali pamwamba ku mtunda ndinatalikirana ndi chishalo changa cha kavalo ndipo ndinapita ku mtunda chakumalire ndipo kumathero kwa kugwa kwa masamba izo zimatero nthu choyambirira inu mukudziwa dzuwa limawala kenako nkudzavumba mvula kenako nkudzayera kenako nkudzagwa chisanu ndipo basi imangokhala nyengo yosinthasintha ndipo ine ndinali ine ndinamva kulira kwa mphenzi ndipo ndinayang'ana ikubwera kudusa mmapiri ndipo mvula inali ikubwera yotero ine ndinangopita kuseri kwa mtengo ndipo ndinakayima kumeneko kanthawi pang'ono mpaka mkuntho utatha mphepo zimawomba ndi kumavunyuza ndi kumazungulira ndipo ine ndinayima kuseri kwa mitengoyo mpaka izo zonse zitatha Izo zilata, ine ndinali nditayima pamenepo ndikuganiza za Mulungu. Izo zangukhala zakapang'ono zapitazo. Ine ndinali ndikuchititsa misonkhano yokopa anthu iyi. Ndipo ine ndinaganiza, Mulungu ndi wamkulu bwanji. Ndiponso odabwitsa bwanji. Ine ndinati, ine ndiyenera kuti ndinabadwa chifukwa cha malo awa. Kuno kutchire ndekhandekha kutali ndi anthu ndi magulu ndi odwala ndi osautsika ndi chilichonse, kulira kwa matelefoni ndipo ma ambulance kumabwera. Ine ndinagalira ndi zokoma bwanji ndi zamtendere. Ambuye ndiloleni ine ndizikhala kuno. Ndipo ine ndinabadwira ichi. Kubadwa changa ndi chimenechi. Kuno ndi kumene kuli kwathu. Kuno ndi kumene inu mumakhala. Ndipo ine ndinaganiza, chabwino, ngati ine sindikhala nazo izo kuno, ine ndidzakakhala nazo izo mu zaka chikwi. Chotero, ine ndingodikilira nthawi imeneyo. Ndipo pamene mkuntho unadzasiya, ine ndinakhala ngati ndinachokako kuseri kwa mtengowo. Ndipo kutali kumbali ya phiri, ine ndinamva mphalapala yokalamba ya mphongo ikuyamba kulira. Ndipo iyo inali kuitana gulu lonselo. Izo zinali zitabalalika nthawi ya mkuntho. Ndipo iyo inayamba kuitana inzake. Kenako monga Davide ananena mu malemba, pamene chakuya chiyitanira ku chakuya, ngati pali chakuya chikuyitanira, pakuyenera kukhala chakuya kuti chiyankhire kwa icho kwina kwake. Ndiyeno chilengedwe chimenecho chinayamba kuuka mwa ine. Awa ndiye maloti ine ndizikhalako. Oh, imeneyo ndi nyimbo. Mbuyo komwe chakuno. Handwe yokalamba yotuwa inakuwa. Ndipo inzake inayankha kumusi pansi. Oh, ma. Pamenepo ndi pamene chakuya chikuyitanira kwenikweni mchakuya. Kumva kuyitana kolusa kuja kwa nkhandwe. Nyama zina zakuthengo zimafula. Mbalame zimafula. Kwa ine ndi Mulungu. Ine ndimakhoza kumumva iye pakati pa zirombo zake ndi nyama zake. Mphepo imaomba. Ine ndinapezeka ndikuyang'ana mbuyo kuno kumene imaomba. Yozizira mokwanira kuumisa madzi muzobiriwira. Dzuwa likutuluka chakumadzulo mbali iyi. Ndipo limaoneka ngati diso likuyang'ana kudusa kumeneko. Ngati Mulungu mukulowa kwa dzuwa. Ndipo ine ndinazindikira izo zinapangitsa utawaleza kudutsa pampita apo. Ndipo ine ndinayamba kuganiza, yameneyo mukutawaleza ndi uyo apo kutsidya uko kuyitana kwa mphalapala iyo. Ndi uyo apo mwankhandwe pakuyitana. Ndi uyo apa ali mmitengo. Ine ndikukhoza kumva liwu lake likunong'ona. Ndi uyo apo mukutawaleza, pakuti iye pomuyang'ana amaoneka ngati mwala wa yaspi ndi sadyo. Ndi utawaleza pamutu wake. Alpha, Omega, oyamba ndi otsiriza. Ndiye amene anali, amene ali ndipo ati adzabwere. Muzu ndi mphukira ya Davide. Ndipo ali ndi utawaleza, mtundu 7, ungwiro. Mulungu amakhala wangwiro mu 7. Ndipo pamenepo iye analinso utawaleza ngati phangano. Paliponse pamene inu mungayang'ane, inu mukhoza kumuona Mulungu ngati inu mungayang'ane muchilengedwe chake. Ndipo pamene ine ndinadzazidwa ndikuwuzani ine china chake ndikatero, inu mudziwa ndine ndine wa Baptist wenweni. Pamene ine ndimayang'ana pa zimenezo, ine ndinakhuta kwambiri mzimu woyera mpaka kuti ndinayezeka mfuti yanga pa mtengo. Ndipo ndinathamanga kuzungulira mtengo omwa mphamvu basi mmene ine ndikanathera. Ndikuponyera mwendo umodzi mu mlengalenga, ndipo ndikufuula pamwamba pa mawu anga ndikufuwa, haleluya, 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 haleluya. Basi ndikuzungulira, 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 ndikuzungulira mpaka ine ndinatsala pang'ono kugwera pansi. Kenako ndinayima, ndipo ndinagwereza manja anga mmwamba ndi pansi. Ndipo pamenepo ndikukuwa, ulemerero, 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 ulemerero. Haleluya, 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 haleluya. Basi mwa mphamvu mmene ine ndikanathamangira, ine sindikanaganizira za china chilichonse choti ndinene. Mtima wanga unali ukubwatamuka. Icho chinali chiyani? Chakuya kuyitanira ku chakuya. Ine ndinamumva Mulungu patali mwanjira imene mwina mwake inu mukanamumva iye. Koma kwa ine, iye anali muchilengedwe chake akuyitananso. Ine ndine Mulungu wachilengedwe. Ine ndinapanga zinthu zonse ndi dzanja langa lomwe. Inde, ngati wina wake akanabwera munkhalangomo, iwo akanaganiza kuti munali wamisala nkhalangomo. Ndinali kuzungulira, 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 kuzungulira mtengo umeneyo. Basi, ndinali ndikungokhala ndi nthawi ya ulemerero. Ine sindinali aliense, ine sindimasamala kaiwo amandimva kapena ai. Ine ndinali miles 50, miles 60 muli monse kutalikana ndi aliense. Mene ine ndimadziwira, koma ndinazungulira ndikuzungulira mtengo, ine ndinali ndikufula. Chifukwa chiyani? Ine ndinali mukachisi wa Mulungu. Ine ndimakhoza kumuona iye paliponse. Dzuwa, mirozo ikudutsa mmitengo. Utawaleza uli patali. Nkhandwe ikufula. Nkhalapala ikufula. Ine ndimakhoza kumumva iye mumphepo. Oh my, iye amapezeka paliponse. Mwamba mwamba inu mukanakhoza kuona kumene chisanu chimaoneka ngati mapiri ndi kumachitira mthunzi m'musi mobiriwira. Oh, mudzangoyang'ana paliponse. Inu mudzamuona iye. Iye amakhala muzamwamba zake. Inu mukukhulupirira zimenezo? Ine ndinayima pamenepo kwa kanthawi. Ndipo patapita kanthawi ine ndinamva china chake chikupita chara. Ine ndinaganiza, chiyani chimenecho? Ine ndinayang'ana pozungulira. Panali wogwetsemera pansi wakale pamenepo, pamene mkuntho wakale unali utagwetsa mitengo ina. Ndipo pamenepo panali gologolo wang'ono wa mupaini. Ine sindikudziwa ngati inu mukudziwa chimene iwo ali kapena ayi. Ndiyangati amadziwa chimene gologolo wa mupaini ali. Iko ndi kanthu kakang'ono kaphokoso kwambiri kamene kalipo mdziko. Ndipo iye analumphira mwamba pa chitsa cha mtengo chakale pamenepo. Ndipo basi iye anali akuchita ngati watsala pafupi kuti iye anali woti andikhadzulira ine mziduswa. Basi chata. Iye anali akulumpha chokwera ndi chotsika. Akuzigwedeza paliponse mwamphamvu mmene akanathera. Oh, iye anali woti andidula ine. Chabwino, ine ndinaganiza kanthu kakang'ono, palibe chifukwa choti iwe utengeke chomwecho. Iwe suchita chilichonse. Ndipo ine kodi ine chiyani? Kodi ine ndakuopseza iwe? Ine ndinaganiza chabwino, iwe sukuyenera kuti uchite mantha ndi zimenezo. Ine ndinali kungomupembedza Mulungu amene anatipanga tonsefe. Kuona. Palibe chifukwa choti iwe usokonezeke. Ine ndinali kumupembedza iye. Kotero iwe usatengeke monga choncho. Chabwino. Ine ndinali kungomupembedza Mulungu. Iwe umayenera kudziwa bwinoko kuposa kuti uzindifuulira ine monga choncho. Usandisokoneze ine pamene ine ndikufuula monga choncho. Chifukwa ine ndikukhala ndi nthawi yabwino. Ndisiye ine ndekha. Mukuona. Ndipo chotero ine ndinadzazindikira kuti kanthu kakang'onoko kamagwedezera mutu wake cham'mbali ndipo kamayang'ana pansi mu tchire limenelo. Chabwino, ndinadzapeza kuti iye samandikuwa ine. Kuchokera mu tchire limenelo kudutsa mu mkunthowo kunali mphungu yayikulu imene inapangitsidwa kutsika pansi. Ndipo inamenyetsedwera pansi mu zimenezo. Inawombedwera pansi mukuwomba uko. Ndipo chinthu chachikulucho ndicho chimene gologolo wa mpaini wang'onoyo amatengeka nacho. Ndipo iye analumphira pa nthambi. Ine ndinaganiza, tsopano dikirani miniti pano. Pali china chake pena pake. Chifukwa ine ndinali kumupembedza Mulungu. Ndimathamanga mozungulira ndi kuzungulira mtengo uwu apa. Ndipo ine ndimamuona iye mu zipangizo zake zosiyanasiyana izi. Ndi chilengedwe ichi. Tsopano nchifukwa chiyani kuti iye wandisokoneza ine chifukwa cha chinthu ngati chimenecho? Tsopano pamenepo panali mphungu yokalamba. Ine ndimayisirira mphungu. Koma ine ndinayang'ana pa iyo ndipo ndinaganiza. Chabwino, chiyani? Kodi ine ndingamuone Mulungu mwa iyo? Tsopano kodi chimenecho chingakhale chiyani? Ine ndinayang'ana pa iyo, maso ake akulu ooneka motuwa, ndipo iyo inayima pamenepo pa nthambiyo, ikundiyang'ana ine, ndipo inayang'ana pa gologolo uyu, ndipo kenako nkudzayang'ananso pa ine, kenako nkudzayang'ana pa gologolo, kudzayang'ana. Ine ndinati, ine ndikuganiza iwe ukutiyang'ana ife. Chotero ine ndinaganiza, kodi iwe ukudziwa chiyani? Ine ndikhoza kukuwombera iwe, ngati ine ndikanafuna. Ndipo ine ndinayang'ana pa iye, ndipo mfuti yanga inali itayima motsamira mtengo. Ine ndinati, kodi iwe ukudziwa kuti ine ndikhoza kukuwombera iwe, ngati ine nditafuna kutero? Sinapereke chidwi kwa izo. Basi inangokhala pamenepo. Ine ndinaganiza, oh, ndicho chimene Mulungu akufuna kuti ine ndichione. Usamaope. Mphungu imeneyo ndi yolimba mtima. Iyo si imaopa chilichonse. Iyo singachite manyazi kumuuza bwana wake kuti wachiritsidwa ndi machiritso auzimu. Izo sizingamuvute iye. Iyo ndi yamphamvu. Iyo singachite mantha kuti ichitire umboni ngati iyo yalandira mzimu woyera. Ngati iwo unali wa iye, iyo ndithudi ingachitire umboni za iwo. Chifukwa iyo ndi yolimba mtima. Palibe choti achite nazo manyazi iye. Chabwino, ine ndinaganiza, nchiyani chikukulimbitsa mtima iweyo? chiyani chikupangitsa iwe kulimba mtima? Ine ndinayamba kuzindikira pamenepo, iyo imakhala ikumamvelera mapiko ameneyo, inu mukudziwa. Mene izo zimasunthira nthenga zake mbuyo ndi mtsogolo, inu mukudziwa. Kukoka mapiko ake. Ine ndinaganiza, oh, ine ndaona. Mulungu anakupatsa iwe mapiko awiri. Ndipo iwe ukudziwa bwino kuti iwe ukhoza kutenga mapiko akulu awiriwo. Ndikupita mu mtengo uwo, ine ndisanayifikire nkomwe mfuti imeneyo. Iyo inali ndi chidaliro ndi chimene Mulungu anamupatsa iye mapiko amenewo. Ndipo iye amadziwa chimene mapiko amenewo angamuchitire iye. Zosiyana bwanji zimenezo ndi munthu. Mulungu anatipatsa ife mzimu woyera, ndipo ife sitimadziwabe chimene iwo ungatichitire ife. Izo ndizopanda malire zimene iye ati adzachite. Chilichonse chimene inu muchifuna. Pamene mupemphera mukhulupirire kuti mulandira icho ndipo inu mudzalandira icho. Mphungu imeneyo imatha kudalira mapiko ake opatsidwa ndi Mulungu. Inu mukudziwa chifukwa chake, ine ndikuganiza nthawi zambiri mphungu yayeserapo zimenezo. Iyo imadziwa chimene iyo ikunena. Ndipo ife tili nawo mzimu woyera, ndipo sitinawuyesere iwo. Apo ndi pamene izo zili, mwaona? Ngati ife titalola kuti chitengedwe chigwire ntchito mwa ife mmene nyama zimachitira, ndithudi iyo imadziwa choti ichigwire ndi choti isachigwire. Chotero, iyo inadziwa kutalika kuchokera pamene ine ndinali nditayima, kuchokera pa mfuti yanga. Iyo ikanakhala ili mu mtengo umenewo, ndipo ine sindikanayionanso iyo nkomwe. Chotero, iyo inakhala ikukupiza mapiko akulu amenewo. Ndipo ine imayiyang'ana iyo, ine ndinati, nyamata wokalamba. Ine sindingakuombere iwe nkomwe. Ine ndikukunyadira iwe. Ine ndimakonda kuona china chake chimene chili ndi kulimba mtima kwa icho. China chake chimene chingayimirire pamene iwo akudziwa chimene iwo akuchita. Kodi inu simumakonda kuona zimenezo? Ndi chifukwa chake ine ndimakonda mpingo wa Pentecost. Sumasamala kaya dziko likunena chiyani. Wachula iwo oyera uzikupuduza china chilichonse. Iwo amayimirirabe ndi kufula chimodzimodzi. Kutamanda Ambuye kumapitirirabe. Ine ndimazikonda zimenezo. Ndithudi, kuima ndi zimenezo sizimapanga kusiyana kulikonse kuti ndi ndani mukhale pamenepo, ndipo mupereke umboni wanu, mumupatse Mulungu matamando. Ine ndinayiona mphungu yokalamba iyi imene iyo imazungulira pamenepo, inu mukudziwa pang'ono chabe. Ndipo ine ndinapezeka ndi kuzindikira iyo sikuti imandiyang'ana ine kwambiri. Iyo imatopa ndi kumamvetsera gologolo uyo akumunyoza iye. Chara. Iyo imangoyang'ana pa iye, ndipo patadutsa kanthawi, iyo inakwiya naye. Kutero chinthu chokhacho chimene iyo inachita, nali kungopanga kudumpha kwakukulu monga choncho. Ndipo inakupiza mapiko ake, pafupifupi kawiri. Ndipo iyo inali pamwamba pa mitengo. Kenako, iyo sinakupizenso kenanso. Iyo inangokhazika mapiko ake. Ndipo nthawi iliyonse mphepo ikakwera, iyo imakwera nayo iyo. Ndipo ine ndinayima pamenepo. Ndipo ndimayang'ana pa iyo, pakuti nthawi iliyonse mphepo ikawomba, iyo imapita mwamba pang'ono, osasuntha nthenga nkomwe, basi kumangopita mwamba, mpaka iyo inadzasanduka kadontho kakang'ono. Ine ndinayima pamenepo, ndipo misozi inayamba kutsikira mʼmasaya anga. Ine ndinati, oh Mulungu, awa ndi malo opambana kukhalapo, kuno ndi kumene ine ndimakonda kukhalako. Ndinu muli apo mu mphungu imeneyo, mwaona? Iyo inangopanga kudumpha kumodzi kwa kukulu, ndipo iyo imadalira mapiko akeyo. Iyo si madumpha kuchokera pa msonkhano umodzi kupita kwa wina, ndi kupita kuchoka pa mpingo umodzi kupita pa wina. Iyo inangopanga kudumpha kumodzi kwa kukulu, kenako inadzakhazika mapiko ake mu mphamvu ya Mulungu. Ulo la mzimu woyera kuti umutengere iye kutali, mapita. Iyo inachoka kwa agologolo ang'ono akale awa apa dziko kuno, okhazikika pa dziko, opanda mapiko, ndipo osadziwa kuwuluka. Chata. Masiku azozunzitsa anapita, palibepo chinthu chotere ngati mzimu woyera. Zimenezo ndi za tsiku lina limene linadutsa. Oh, ingokhazikani mapiko anu mu mphamvu ya Mulungu. Lolo mzimu woyera ukunyamulireni inu pamwamba pa izo. Kazipitirirani ndi kumapita. Iyo sinkamumvanso nkomwe gologolo. Gologolo wa ndoti, kapena chilichonse chimene inu mukufuna kumutchula iye. Inatopa ndi chata. Oh, ngati mpingo limodzi la masiku awa udzatope ndi zimenezo, ndipo iwo nkudzadziwa mmene angakhazikire mapiko awo.
Ndipo nkudzaenda ndi Mulungu ndi kumapita kwawo kuchoka kwa izo. Masiku azoziuzitsa anapita. Ndiwuzeni ine kuti ndiliti. Angobwera mochedwa kudzatiruza ife zimenezo. Sichoncho iwo. Masiku azoziuzitsa anapita. Palibepo chinthu chotero ngati mzimu woyera. Kuyankhula mmalilime ndi zongo zipangitsa. Kukhulupirira. Ndizo zonse zimene iwo amadziwa za izo. Chotero chinthu choyenera kuchita. Ndikungokhazika mapiko anu. Iyo si makupiza tsopano malo ndi malo. Ine ndipita uko ndipo ndikaone ngati ichi. Ndipo ine ndipitako ndipo ndikaona ngati icho. Iyo inangodziwa mmene ingakhazikire mapiko ake. Ndipo ndizo zonse zimene inu mukuyenera kudziwa. Mmene mungachitire ndi machiritso a uzimu. Zokhudza mzimu woyera. Ndikungodziwa mmene mungayikire chikhulupiriro chanu. Mumphamvu ndi malonjezo a Mulungu. Iwo udzakunyamulirani inu mmwamba. Inu muzingopita mmwamba. Nthawi iliyonse imene iyo iwomba, ife tidzakhala mmwamba ndi mmwamba ndi mmwamba ndi mmwamba. Mpaka inu simudzatha kumva izi apa. Chata chata chata. Masiku azozuzitsa anapita. Gulu lawo yera ozikubuduza. Inu simudzalabadira nkomwe zimenezo. Inu mudzapita kutali kudutsa zimenezo. Mpaka inu mudzakakhala koti simukuzimvanso izo. Solo yanu. Idzanyamulidwira kufika pa malo amene ndithudi Mulungu amakhala muchilengedwe chake. Inu mukukhulupirira zimenezo. Sichoncho inu. Ife tikhoza kukhala maola basi pa chinthu chimodzi chimenechi. Ife tikuyenera tilumphire kwa china. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu amakhala muchilengedwe chake. Tsopano chotsatira Mulungu amakhala mu mawu ake. Tsopano inu mukayang'ana pa chilengedwe. Ndipo mudzamuona Mulungu. Ndithudi inu mudzatero. Tsopano Mulungu amakhala muchilengedwe chake. Tsopano Mulungu amakhala mu mawu ake. Mulungu amasunga mawu ake. Zimenezo ndi zimene zimapangitsa Baibulo kukhala lenileni. Ndicho chimene ife tingamutsutsire wachikunja aliyense, wosakhulupirira aliyense, wachimuhamadi aliyense, wachibuda aliyense, sing'anga aliyense, wazauzimu aliyense, china chilichonse. Mu dzina la Ambuye Yesu ndikuwapanga mawu awa kukhala amoyo. Chifukwa Mulungu amakhala mu mawu ake. Ine ndinali kukambirana tsiku lina ndi ampingo wina wachipembedzo, umene umakhulupirira kuti mpingo ndi woyankho, osati mawu. Iwo amati iwo analemba Baibulo. Baibulo linali, ilo linali mbiri yakale ya mpingo wawo. Ndipo iye anati, Mulungu amakhala mu mpingo wake. Ine ndinati, Baibulo linati, Mulungu amakhala mu mawu ake. Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu kukulondola. Iye anali mawu a Mulungu, mawu oyankhulidwa a Mulungu, ndipo Mulungu amakhala mu mawu ake. Lonjezo lililonse limene Mulungu amapanga, iye amayima ndi lonjezo lake. Chinthu chokhacho chimene ife tikuyenera kuchita ndicho ife tizitengera mawu ake mu mtima mwathu ndipo tisamawakayikire iwo koma tiziwakhulupirira. Tikatero Mulungu adzapanga mawu amenewo amene ali iye mwini mkati mwa inu kupita kukagwira ntchito ndi kukakwaniritsa chinthu chomwecho chimene iye analonjeza. Kodi iye anachita izo mwa Abrahamu? Bwanji, Abrahamu bambo wa usinku wa zaka 65, kapena iye asanati nkomwe, kapena usinku wa zaka 75, iye asanalandire lonjezo. Ndipo iye anatengera mawu amenewo mu mtima mwake, ndipo anawasunga iwo mmenemo kwa zaka 25, koma iwo anabereka ndende chimene lonjezo linali. Kodi uko nkulondola? Mulungu amakhala mu mawu ake. Ife tonse timadziwa zimenezo. Palibepo kachituswa kamodzi ka Baibulo kamene kamadzitsutsa kokha. Ine ndamupetcherapo aliyense chilichonse mene iwo akuchifuna. Ine ndidzalalikira uthenga ndi kutenga chopereka chachikondi kwa chaka ndi kuchipereka icho. Chilichonse kwa munthu amene angatenge mawu a Mulungu ndi kuwatsutsa iwo mwa mawu a Mulungu kwa ine. Uko nkulondola. Izo mulibemo mmenemo. Ndipo ine ndakhalapo nako kubetchera kumeneko kwa zaka ndi zaka. Ine ndikutengabe zopereka zanga za chikondi. Chifukwa izo mulibemo mmenemo. Inu mukoza kukhala wokhazikika kwambiri muzalunha zanu chifukwa Baibulo ndi Yesu anawathokoza atate ake chifukwa tobisa izo mmaso a nzeru ndi alunha ndi kuzulula izo kwa makanda amene angaphunzire. Mwaona? Iwo ndi mawu a Mulungu. Mawu ali ngati mbewu. Tsopano inu mutenge mbewu, anthu inu kuno akugombera kumadzulo. Inu ndi alimi opambana. Tsopano mutenge mtengo wanu wa malalanje. Tsopano inu mutenge mtengo wanu wa malalanje. Pamene mutenga iwo koyamba, iwo umakhala njere. Inu mukayika iyo mu nthaka, ndipo njere imeneyo idzabala mtengo wa malalanje. Ndithudi, tsopano umo ndi mmene izo zimakhalira. Tsopano mtengo wa lalanje uwu ndi nthu chokhacho chimene inu mungachite ndi iwo pamene iwo watalika ngati wanu kutalika inchi imodzi. Ine sindikudziwa kuti ndi madengu amalalanje angati amene mtengo ungabereke pa moyo wake. Tiye ntinene mwachitsanzo madengu 500. Tsopano zimenezo zikhoza kukhala zopitilira kapena zocheperapo. Ine sindikudziwa koma tinene kuti madengu 500. Kodi inu mumadziwa kuti lalanje lililonse limene lidzakhale konse mu mtengo umenewo linali mmenemo pamene iwo unangokhala utali wa inchi imodzi? Kodi inu mumadziwa zimenezo? Ndithu izo zili kuti izo zinachokera ku njereyo. Tsopano chinthu chokhacho chimene icho chili iyo inangodzalidwa inayambitsidwa ndipo iwo umayenera kukoka. Iwo umayamwa madzi kuchokera mu nthaka kuti uzipeza chakudya. Ndipo iwo umayamwa madzi kuchokera mu nthaka ndipo iwo umayenera uzimwa kuposa gawo lake. Ndipo nthawi iliyonse chifukwa iwo umayenera udzitulutsa panja. Ndipo pamene iwo ukumwa madzi iwo umatulutsa nthambi. Ukamwa madzi ambiri umatulutsa masamba. Ukamwa madzi ambiri umatulutsa panja masamba. Ukamwa madzi ambiri umakankhira panja malalanje. Iwo umangokhalira kumwa ndi kumatulutsa panja koma iwo umayenera uzimwa. Umo ndi mmene wokhulupirira alili. Iye amakhazikidwa pakati pomwe pa mawu a Mulungu. Amen. Ndipo ngati iye ali ndi chosowa chilichonse iye amangomwa ndi kutulutsa panja kumwa ndi kutulutsa panja. Pamene munthu wadzazidwa ndi mzimu woyera chilichonse chimene iye ati adzachigwiritse konse ntchito mu ulendo wake wa moyo chimakhala mwa iye pomwepo. Inde Bwana, chinthu chokhacho chimene ife tikuyenera kuchita ndikumwa 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 mpaka ife titachipeza icho. Ife tinabzalidwa mwa Khristu Yesu ndipo kutanthauzira kwanga kwa iye iye ndikasupe wa moyo osatha. Ndizo ndendende chimene ine ndikuganiza kuti iye ali. Ndipo pamene ife tabzalidwa mwa iye iye ndi osatha. Ife tikhoza kutunga kuchokera kwa iye ubwino kufatsa unjonda chipiriro mphamvu machiritso lonjezo limene iye anapereka chifukwa ife tabzalidwa mu mbewu ya mawu ake. Ndipo iyo idzabereka ndende ndi basi chimene Mulungu ananena kuti iyo idzabereka. Iyo ndi mbewu mawu Mulungu amakhala mu mawu ake. Ife timakhulupirira zimenezo sichoncho? Ife tonse a ife timakhulupirira. Inu mukumuona Mulungu akuyankha zaka zakutali zapitazo pamene iye anawawuza iwo kuti azipita uko ku Pentecost iwo akalandira mzimu woyera. Zaka izo zisanachitike mu Yesaya iye anati langizo likuyenera kukhala pa langizo, mzere pa mzere, apa pang'ono ndi apo pang'ono. Gwiritsitsani icho chimene chili chabwino. Milomo yachibwibwi ndi malilime ena ine ndidzayankhula ndi anthu awa ndipo uwu ndi mpumulo. Mwaona iye anazinena izo mbuyo kenako mawu ake anadzabwera ndipo anadzaonetseredwa zonse. Mesiya olonjezedwa kuchokera mmunda wa Edeni, mbewu ikuyenera ivulaze mutu wa serpenti, zina zotero zinakwaniritsidwa. Mulungu amakhala mu mawu ake. Tsopano Mulungu amakhala mu chilengedwe chake. Nenani amen ngati inu mukukhulupirira izo. Mulungu amakhala mu mawu ake. Inu mukukhulupirira zimenezo. Nenani amen. Tsopano Mulungu mwa mwana wake. Tsopano Mulungu anali mwa mwana wake. Mulungu anali mwa Khristu akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini. Icho ndi chimene lemba limanena. Iye Mulungu adzatsika pansi ndipo anadzakhala muthupi wobadwa mwana mwali Mariya. Ndipo Mulungu anadzionetsera yekha kudzera mwa Khristu kuti adzaonetsere kuti zake zikumbo zake zinali kuti adzaonetsere kuti iye ankakonda, kuti adzaonetsere chipiriro chake, kuti adzaonetsere mphamvu yake, kuti adzaonetsere ndi kudzionetsera yekha. Mulungu ankakhala mwa Khristu akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini. Ine ndimayankhula ndi mkazi kuno nthawi ina kale kapena iye anayitanira tchalu changa. Iye anati Abusa Branham, iye anati ine ndimayamikira maulaliki anu. Ine ndine ine ndimakhala pa misonkhano yanu koma iye anali wa mpingo wachipembedzo china chake kumene sumakhulupirira kuti Yesu anali wa umulungu. Ndipo iye anati chabwino iye sanali wa umulungu. Ndipo ine ndinati anati inu mumayesetsa kumupanga iye wa umulungu kwambiri. Ine ndinati iye anali wa umulungu. Oh, iye anati Bwana, ine ndingavomereze kuti iye anali munthu wabwino. Ndipo ine sindikufuna kuti ndivulaze kumvera kwanu. Ena anthu amenewo ndazinzanga ufunika iyo ndi science ya Chikhristu. Ndipo iye anati iye si wa umulungu. Anati ine ndingavomereze kuti iye anali mneneri koma iye sanali wa umulungu. Ndipo inu mumayesetsa kumupanga iye wawu mulungu. Ine ndinati, iye mwina anali wawu mulungu, kapena wachinyengo wamkulu amene dziko linayamba lakhalapo naye. Kukonklondolo. Ine ndinati, iye anali wawu mulungu, iye anali woposa mneneri, iye anali mulungu pamwamba pa aneneri. Ndithudi iye anali. Ine ndinati, iye anali wawu mulungu. Ndipo iye anati, tsopano inu munati inu ndinu wachikhazikitso. Ndipo mumakhulupirira lemba, ine ndinati, ine ndimatero. Ndipo iye anati, ngati ine nditatsimikizira kwa inu mwa Bible lanu lomwe kuti Yesu anali wawu mulungu, kodi inu mungachitire umboni kuti ine ndikulondola? Ine ndinati, inde Bwana, ngati Bible litanena kuti Yesu anali wawu mulungu, ndiye ine ndikhulupirira Bible. Ndipo ine ndinati, koma ine ndikuyenera ndione malemba. Iye anati, mu Yohane, chamu Yohane oyera, iwo amati pamene Yesu anapita ku manda a Lazaro, iye analira. Ndipo anati, inu mukudziwa ngati iye anali wawu mulungu, iye sakanalira. Ine ndinati, mulongo, kodi apo ndi pamene inu mukukhazikitsapo lingaliro lanu? Iye anati, inde Bwana, ndipo izo nzona, iye anapita ku manda a Lazaro, iye analira. Zimenezo zinaonetsera kuti iye sanali wawu mulungu. Ine ndinati, tsutso wanuwo ndi wopyapyala kuposa msuzi wopangidwa kuchokera ku mthunzi wa nkhuku yakufa ndi njala. Ine ndinati, chabwino, inu mukudziwa bwinoko kuposa zimenezo. Ndipo iye anati, oh, iye anali mneneri, iye anali munthu wabwino. Ine ndinati, iye anali woposa, mulungu amakhala mwa iye, iye anali munthu, koma iye anali munthu wapawiri, modzi iye anali munthu, zimu mwa iye unali mulungu. Ine ndinati, mulungu amakhala mwa Khristu. Iye anati, ayi. Ine ndinati, taonani dona, ine nditenga lemba lanu lomwe. Iye anali munthu, koma iye anali mulungu munthu. Pamene iye anapita ku manda a Lazaro, iye analira ngati munthu. Izo nzona, koma pamene iye anayima pamenepo, naongola mapewa ake ang'ono akugwa, ndipo nkudzati, Lazaro, dzuka! Ndipo munthu wakufa, amene anali atafa kwa masiku anayi, anabwelera kumoyo. Ameneyo anali woposa munthu, munthu sakanachita zimenezo. Ameneyo anali mulungu mwa mwana wake. Iye anali munthu pamene iye ankatsika ku phiri ali ndi njala, akufunafuna china chake choti adye, akuyang'ana pa mtengo kuti apeze china chake choti adye. Iye anali munthu pamene iye anali ndi njala, koma pamene iye anatenga nsomba ziwiri ndi mabisketi asanu ndi kudyetsa 5,000, ameneyo anali woposa munthu. Ameneyo anali mulungu mwa mwana wake. Ndithudi anali. Iye anali munthu pamene iye anali atagona kujaku pangalawa ija usiku umenewo, ukoma unali utamuchokera iye mpaka iye anali wofoka kwambiri. Iye sakanati, mafunde sanamudzuse iye nkomwe, akusunthidwa-sunthidwa mu ngalawa yaing'ono yakale iyo, ngati chivinikiro cha botolo kunja uko pa nyanja ya mphamvu. Ziwanda 10,000 za mnyanja zinalumbira kuti zimumiza iye usiku umenewo pamene iye anali akugona. Iye anali munthu pamene iye anali nditulo ndipo atatopa, koma pamene iye anadzayika phazi lake mphepete mwangalawayo, anayang'ana mmwamba ndipo anati, mtendere pakhale bata. Ndipo mphepo ndi mafunde zinamumvera iye. Ameneyo anali woposa munthu. Mulungu anali ali mwa mwana wake. Ndithudi, iye anali munthu pamene iye anafa uko pa mtanda, akufulira chifundo. Iye anali munthu pamene iye anafa, iye analira ngati munthu, iye anali ndi ululu ngati munthu. Koma mmawa wa Easter pamene iye anadzamatula imfa gehena ndi zopatira zamanda ndi kuuka kachiwiri, iye ndi woposa munthu. Iye anatsimikizira kuti iye anali mulungu. Pokhala moyo, iye anandikonda ine, pakufa iye anandipulumutsa ine. Poyikidwa mʼmanda, iye anatengera machimo anga kutali. Pouka, iye anandilungamitsa mwaulere kwa nthawi zonse. Tsiku lina iye akubwera, oh, tsiku la ulemerero. Mulungu amakhala mwa mwana wake, akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ndithudi, Mulungu amakhala mwa mwana wake mwansanga nthawi yathu ikutha. Chinthu china chowonjezera ife, kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu amakhala mu chilengedwe chake? Mulungu amakhala mu mawu ake? Mulungu anali mwa mwana wake? Tsopano, Mulungu mwa anthu ake. Chabwino, ife tiona ngati iye amatsika kubwera mwa anthu chimodzimodzi monga iye amachitira kwa chilengedwe. Anthu ndi gawo la chilengedwe chake. Ndithu ndiwo ali
Tsopano zindikirani, Mulungu amakhala mwa anthu ake. Anali ndani usiku ina uja muphunziro lathu, mwa Eliya pamene khanda lalingʼono linafa chifukwa chowombedwa ndi dzuwa. Ndipo anali atayikidwa kwa maola ndi maola pa bedi ya mneneri. Pamene munthu otchedwa Eliya anayendayenda mʼmbuyo ndi mtsogolo chokwera ndi chotsika pansipo, ndipo anadzaligoneka thupi lake pa khanda lakufa ilo, ndipo iye anadzabwerera kumoyo. Amene anali Mulungu mwa anthu ake. Izo ndithu zinali. Anali ndani iye kuti pamene Petro woyera mtumwi msodzi mbuli kwambiri. Bible linati iye anali mbuli ndi wosaphunzira. Anali ndani pamene iye ankayenda pansi mʼmisewu ndipo anthu nkumayika odwala mu mthunzi wa munthu ameneyo. Ndipo iwo nkumachiritsidwa. Kodi unali mthunzi wa munthu umene unkawachiritsa iwo? Anali Mulungu mwa anthu ake. Amene ankachita kuchiritsako. Anali ndani mwa Paulo oyera amene iwo ankatenga kuchokera pa thupi lake mipango ndi zovala ndi kukaziyika pa odwala. Mulungu amakhala mwa anthu ake. Iwo anamuzindikira Mulungu mwa Paulo oyera. Ndithu iwo anatero. Anali ndani pamene gulu la amanthu alaling'ono linapemphera linatenga mawu a Mulungu ndi kupita ku Pentecoste. Iwo anatseka zitseko zonse ndipo mazenera anatsekedwa. Ndipo iwo anakhala mmenemo kwa masiku 10. Mwadzidzidzi panadzabwera phokoso kuchokera kumwamba ngati mphepo ya mkuntho ya mphamvu iyo inadzaza nyumba yonse pamene iwo anali atakhala. Malilime ogawanika atayikidwa pa iwo ngati moto. Ndipo anatuluka kupita mʼmisewu kumene iwo nthawi ina ankaopako. Anapita kumeneko akulalikira uthenga ndi kumapitirira ngati gulu la anthu oledzera. Icho chinali chiyani? Mulungu ali mwa anthu ake. Mulungu akuyenda pakati pa anthu ake. Mulungu ali mwa inu. Mulungu zimoyera akukhala mwa inu. Akuyendayenda tsopano. Akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini. Chiyani chimawapangitsa atumiki odzozedwa awa kulalikira uthenga? Chiyani chimawapangitsa iwo? Mwina mwake nthawi ina anali oledzera, nthawi ina anali anjuga, nthawi ina anali munthu oyipa. Mwadzidzidzi china chake chinasinthika. Ndipo apa iwo ayima akulalikira uthenga ndipo akupereka miyoyo yawo. Ndipo ena aiwo pafupifupi akukhala osauka mmene iwo akanakhalira. Pamene iwo akadakhala amuna amalonda ndipo akanatha kulemera kukakwera magalimoto akulu ndi kumakhala mwaufuofu. Koma iwo anapereka nsembe zimenezo ndipo anapereka izo. Bwanji Mulungu amakhala mwa anthu ake. Akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini. Mulungu akukhala mwa anthu ake. Ndi chiyani chimene chimamukhudza mkazi wang'ono kapena mwamuna wang'ono ndipo iye nkudzuka apo ndipo nkhope yake nkuwala ngati kandulo ndipo nkuyankhula chinenelo chimene iye sakuchidziwa nkomwe? Ndipo wina nkudzuka pansi pa kudzoza komweko ndi kudzapereka uthenga kwa mpingo. Mulungu mwa anthu ake. Amen. Chiyani chimene chimabwera pa nsanja iyi msonkhano pambuyo pa msonkhano kudzachita zoziwuzitsa zomwezo chimene Yesu anachita pamene iye anali kuno pa dziko lapansi ndi Mulungu mwa anthu ake? Zilibe kanthu ndi mochuluka bwanji mmene chingakhalire mwa ine icho chikuyenera kukhala mwa inu nanunso, chifukwa icho sichingagwire ntchito mwa ine ndekha. Izo zimatengera inu ndi ine pamodzi kuti tikachite izo. Kukonkulondola. Tonse ife pamodzi, Mulungu mwa ife tonse. Mulungu osatikokha mwa a Methodist, kapena a Baptist, kapena a Pentecost, kapena a Presbyterian. Koma Mulungu akukhala mwa okhulupirira aliyense amene walandira mzimu woyera. Ameneyo ndi Mulungu. Mzimu woyera mwa anthu. Akuyanjanisa dziko kwa iye mwini. Taonani momwe iye amawapangitsira anthu kukhulupirira izi mwa zinthu zomwezo zimene iye anachita kwa oyambirira aja pa Pentecost. Iye akuchita izo kwa iwo lero mwa njira yomweyo. Iwo analandira mzimu woyera mwa kachitidwe komweko. Zizindikiro zomwezo ndizodabwitsa zikuatsatira iwo. Mulungu amakhala mu chilengedwe chake. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Mulungu amakhala mu mawu ake. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Mulungu akukhala mwa mwana wake. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Mulungu akukhala mwa anthu ake. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Mulungu akuyenda mwa onse. Totero Filipo anati, tionetseni ife Atate ndipo titikwanira ife. Ndine wokhutitsidwa lero kuti ndikugoza kumuona Mulungu paliponse pamene ine ndikuyang'ana. Ine sindikungomuona iye, koma ine ndikumumvelera iye. Ndipo ine ndikudziwa kuti iye ali pano. Monga wandakatulo ananenera, inu mukundifunsa ine mmene ine ndikudziwira kuti iye ali moyo. Iye akukhala moyo mu mtima mwanga. Ine ndimaona mzimu wake, ndipo ndimauona iwo ukundikondoweza ine, ukundisuntha ine. Inu mumakondowezedwa ndi china chake. Zimuera, Mulungu ali pano lero abwenzi. Mulungu ali pano. Iye amakhala kuchilengedwe chake kunja uko. Chilimwe ndi chisanu masamba, maluwa, mbalame, nyama. Iye amakhala mukulowa kwa dzuwa, kutuluka kwa dzuwa. Iye amakhala mu zowunikira za mwamba. Iye amakhala paliponse. Mulungu amakhala paliponse. Iye amakhala mu chilengedwe chake. Mulungu amakhala mu mawu ake. Aliyense akatenga mawu ake, lonjezo lililonse. Loleni ine, lijambulidwe ponena izi. Ngati inu ungatenga lingaliro labwino, pa lonjezo lawu Mulungu lililonse la Mulungu. Ilo lidzapangitsa izo kukwaniritsika. Izo ndi zimene ine ndimaganiza za mawu ake. Inu mukatenga lonjezo lililonse apa, ndipo inu kukhala ndi lingaliro loyenera pa izo. Mulungu adzazipangisa izo kukwaniritsika. Chifukwa cha inu, Mulungu amakhala mu mawu ake. Mulungu amakhala mwa mwana wake. Iye anali wa Mulungu. Iye ndi mwana wa Mulungu. Ine ndimakhulupirira zimenezo ndi zonse zimene zili mwa ine. Ine ndikukhulupirira zimenezo. Inde bwana. Iye sanali woposa, iye anali mneneri. Ndithudi, iye anali mneneri, iye anali mlaliki, iye anali oyimba, iye anali Mulungu. Mulungu anaonetseredwa muthupi. Mulungu anatsika pansi muthupi kuti adzaliyanjanitse dziko kwa iye mwini. Kenako mwana wodabwitsa wa Mulungu uja anafa. Ndipo pamene iye anafa, iye anapereka moyo wake. Iye anaukanso pa Easter, ndipo Mulungu anadzutsa thupi lake ndipo anadzalikhazika ilo kumbali yake yakumanja. Ndipo anatumiza Mzimu Woyera kuti udzapitilize kudzionetsera iye mwini pakati pa anthu. Ndipo Mzimu Woyera omwewo umene umakhala mwa Yesu Khristu uli pakati pathu lero kudzionetsera iwo yeni mopitilira kwa anthu mwa zizindikiro zomwezo zodabwitsa zomwezo wapatsa iwo Mzimu Woyera omwewo mwayankhula ndi mtundu omwewo wa malilime mwapereka mtundu omwewo wakutanthauzira maona masomphenya masunthasuntha kuchiritsa odwala basi ndendende monga iye ankachitira pachiyambi. Mulungu amakhala mwa anthu ake. Chifukwa chani timafunafuna ndiye. Tionetseni ife Atate ndipo zitikwanira ife. Ife tikuwaona Atate. Ife tikuwaona Atate. Pamene ine ndiyang'ana kunja kuno, ndipo nkuona dzuwa likulowa, ine ndimawaona Atate. Pamene ine ndiona dzuwa likutuluka, ine ndimawaona Atate. Pamene ine ndimva kuitana kwa kutchire kwa nyama, ine ndimawaona Atate. Pamene ine ndiona maluwa amenewo akuphukira, ine ndimawaona Atate. Sichoncho inu. Ine ndimamuona iye mu mawu ake nthawi iliyonse imene nditengera mawu ake kulonjezo. Ine ndimawaona Atate. Ine ndimayang'ana pa Yesu. Ine ndimawaona Atate akudzifotokoza okha kudzera mwa mwana. Ine ndikayang'ana pa anthu ake. Ine ndimawaona Atate. Ndimamuona iye akugwira ntchito pakati pa anthu ake akudzifotokoza iye mwini kupapitirirabe. Ndionetseni ine Atate ndi uyu apa pomwe apa masanano akugwira ntchito pakati pa anthu ake mwa anthu ake kudzera mwa anthu ake pa anthu ake. Haleluya. Mulungu ali mwa anthu ake. Tiyeni tipemphere. Matamando akhale kwa Mulungu. Kodi inu mumamukonda iye? Chabwino. Ine ndikukhulupirira Bili ananduza ine apemphero 50. Chabwino. Kadi la pemphero number 1. Bwezani mwamba dzanja lanu mwachangu kuti tithe kuona tsopano ndipo mubwere mwansanga pa mzere wa pemphero. Ife tiona china chake chikuchitika. Ine. Kodi inu mukudikirira icho? Kadi la pemphero number 1. Ndani ali nalo? Dona uyu apa. Inu muli ndi kadi la pemphero number 1. Ine ndikufunsa kadi la pemphero number 1. Chiyani? Ndinali chilembo chanji. E. Kadi la pemphero E number 1. Kwezani mwamba dzanja lanu. Number 2. Chabwino. Number 3. Number 4. Bwerani kwankuno. Mutelo inu. Number 5. 6. 7. Ukonkulondola. Dzukani. Basi pamene ine ndikuitana. Imilirani. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mungu kala panzere tsopano. Ndiyangati amene alibe kadi la pemphero bwezani mwamba dzanja lanu. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu amakhala mwa anthu ake? Mulungu yemwe uja amene ankayenda mu Galileya mwa Yesu Khristu. Kodi inu mukukhulupirira iye ali pano lero mwa inu? Zimu omwewo umene unali mwa Yesu. Iye ndi mwana wa Mulungu wobadwa mwana mwake. Ndipo ndinu ana okhazikitsidwa ndi iye. Zimu omwewo umene unali mwa iye uli mwa inu. Chabwino. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alole na mene wabwere, ife tima waitana iwo monga chumwecho kuti tisadzadzane, inu mukudziwa. Zoenda enda kwambiri. Chabwino. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ugo mklondola, mungo sumtila mmusi kumeneko, iwo akuika ni inu mumzeli. Ngati inu sumungate kuenda, bwanji, mumudziwitse wina, iwo adzakunyamulani inu. Sopano ndi angati amene alibe kadi la pempero, kweza ni umwamba dzanja lanu, munene, ine ndikufuna Mulungu kuti andichiritse ine masana anu. Ine sindikusamala kuti ndinu ndani, mene mukuchokera chili chonse, mungoti, ine ndikufuna kuti Mulungu andichiritse ine. Ine ndikukhulupirira. Chabwino, 40 mpaka 50 tsopano, alole ni iwo abwere, aliyense amene ali ndi kadi la pempero. Dzukani ndipo mubwere kuno tsopano. Inu amene muli ndi kadi la pempero lanu. Ife, tingodikirira mphindi pang'ono ndipo tiyambira pa mzere, kupempherera odwala. Tsopano, ife tiyenera kuti tikhale titamaliza mu maminiti 10 kapena 15 otsatirawa. Chotero, mupirire nafe pang'ono, ndipo mupemphere ndi zonse zimene zili mwa inu. Tsopano, ine ndikufuna kuti inu muyang'ane mbali iyi. Aliyense wa inu tsopano, tsopano kumbukirani, kodi alipo alendo aliyonse pano amene sanakhalepo mu umodzi wa misonkhano, alipo ochepa chabe, tangoonani. Ife okondwa kwambiri kukhala nanu, tikudalira kuti inu mutero, mupitilira ndi mtunduwu wa msonkhano uko. Ndikuti kumene mzimu woyera, ngati inu sindi inu, membala wa mpingo wina umene uli wa uthenga wa thunthu, ndipo mwachibadwa. Ife tingakufunseni inu, ngati inu mmakonda mtundu wa msonkhano umene mzimu woyera umabwera nkumadzayendapo. Tawaonani atumiki awa apa. Iwo amakhala kuzungulira mdziko lino kuno. Iwo adzakhala okondwa kukhala nanu mu mpingo wawo. Tsopano ine ndikufuna kuti ndinene ichi, kuti munthu aliyense amene watembenuka sabata ino, munthu aliyense amene watembenuka kuno sabata ino, tsopano ayang'ane pa gulu ili la atumiki. Iwo akuyimirira chinthu chomwecho chimene ine ndikuchiyimirira. Ife tilibe kutsutsana kumodzi nkomwe. Ndife ndithu ofanana. Ife timakhulupirira mu uthenga wa thunthu, ubatizo wa mzimu woyera. Zinthu zonse izi. Atumiki onse awa pano, ife tonse ndi ofanana ndende chimodzimodzi. Ndipo ife tikufuna kuti inu mukajoine chalichi chawo, kuti inu muzipitilizabe. Tsopano iwo ali msamariya wabwino wabwerapo, wadzatsanulira mafuta mu bala, koma iye wakutengani inu tsopano, ndipo iye akufuna inu kuti mupite ku imodzi ya nyumba za alendo kuno ya pafupi ndi inu. Iye walipira kale akusa kuti akusamalireni inu. Chotero iye walipira. Iye analandira mzimu woyera, analandira madalitso a Mulungu ndi thanzi ndi mpumulo. Iye akhoza kungodyetsa solo yanu. Chotero inu mubwere tsopano ndipo mudzajoine chimodzi cha matchali chawo. Ndipo icho chidzakhala chinthu chapamwamba chimene inu mungadzapange kuti mudyetse mzimu wanu ndi kumayendabe Mulungu akhale nanu. Tsopano, ife sitimadzinenera kuti ndife chilichonse choposa mʼbale wanu. Tsopano, ngati mkwatulo ungabwere lero, ndipo Mulungu watengera kaye kwawo oyenera awo poyamba, ine ndingakhale omalizira kuchoka pa nsanja uko mkulondola. Ine ndinabadwa kunja kwa nyengo. Ine pamene inu ambiri atumiki a Pentecoste inu pano achikulire kuposa ine. Zaka zapitazo munali kunja kuno pa nsewu mukulalikira. Pamene kunali kuzunzika kochuluka, inu munali kupaza njira imene ine ndikuthamangamo. Inu munkawauza anthu kuti zinthu izi zikanadzachitika, inu munkayenera kudula mitundu yonse ya tchire ndi zinthu, kudutsa mtunduli wonse wa mulu wa miyala. Mukuona ine ndangokhala mwana basi. Ndipo inu ndi ameneyo. Inu ndi abale amene mwabweretsa ichi. Ndinu abale ndi alongo amene mwachita zinthu izi. Inu munkangoyankhula izo kwa anthu, ndipo munkawauza iwo kuti izo zikanadzabwera. Inu munkayika maziko. Mmodzi ndi amayika maziko. Wina ndi kalipentala, wina ndi kulambala, wina ndi wazamagetsi. Nyumba ya Mulungu ikumangiwa. Mbona? Ndipo tsopano pamene ife tikupitilira, kuti aliyense ali ndi malo ake. Ndipo tsopano ife tikufuna kuti anthu inu muziwalemekeza ndi kupereka ulemu kwa abale athu ndi mipingo iyi. Ndikulola ufumu wa Mulungu ugule ndi kuonjezereka mowirikiza. Ndilo pemphero lathu. Tsopano ine sindingathe kuchiritsa. Machilizo anagulidwa kale ndi Mzimu Woyera. Yangati akudziwa zimenezo. Kristu anachita zimenezo pa Calvary. Chinthu chokhacho chimene mwina mwake amuna awa apa, iwo ndi atumiki. Iwo akhoza kutenga mawu a Mulungu. Ine sindingayerekeze kuima patsogolo pawo ndi mawu a Mulungu ndi chilichonse chotsutsana. Kwa iwo ndi oyitanidwa. Meneyo ndi ofesi yawo. Iwo amalalikira. Iwo amadziwa chimene iwo akuchinena. Chotero ine ndimango mvetsera kwa chimene iwo akunena ndikuti ame ndikumapitirira chifukwa iwo ali iwo ndi amuna a Mulungu. Ine ndimawatsatira iwo ndipo ine ndimapeza kuti iwo ali mu Baibulo ndipo akunena choonadi. Chabwino, tsopano ine si wakuti ndizilalikira koma mphatso yanga ndi mphatso yakupenya. Ndiyo Yesu anali mlaliki, iye analinso mpenyi. Ndipo mbali yanga pokhala kuti ine ndilibe maphunziro okwanira kuti ndizilalikira koma ine ndili ndi mphatso yopenyeratu zinthu ndimaneneratu ndikulosera. Pakuti mu Baibulo ndilo linati anatumizidwa atumwi, aneneli, avangeli, aphunzitsi, abusi, onsewa kwa umbwiro wa mpingo. Mulungu anawayika iwo mu mpingo. Tsopano zilipo mphatso za uzimu 9 zimene ife tikhoza kusanjikapo manja ndi zina zotero ndi kupemphera moona mtima kufuna mphatso zabwino ndi kumaonetsera monga choncho. Koma zinazi ndi mphatso zokonzedweratu za Mulungu. Mulungu amaziyika izo mu mpingo. Kwa mbado umene ukubwera, iye Yohane Mʼbatizi anali wotsogolera wapadera wa mbado umenewo. Mulungu anangomudzodzeratu iye kuti akachite ntchito imeneyo. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ndithudi, iye anatero. Yesu anati, kodi inu munapita kuti mukamuone mneneri? Anati, woposa mneneri. Mukuona. Yohane samadziwa zimenezo, koma Yesu ankadziwa izo. Mukuona. Po Yeremia iye asanabadwe, Mulungu anati, ine ndinakudziwa iwe, ndinakuyeretsa iwe, ndipo ndinakudzoza iwe, udzakhale mneneri ku mafuko. Izo nzona, si choncho izo. Tsopano pamene Yesu anali kuno pa dziko lapansi, iye anati, pamene iye anapita kuti azichoka, iye anati, kanthawi pang'ono, ndipo dziko musayiwaleki mzanga wa Chikhristu. Kanthawi pang'ono, ndipo dziko silimandionanso ine. Komabe inu mudzandiona ine, pakuti ine ndidzakhala ndi inu mwa inu ngakhale ku mathero a dziko. Kodi iye ananena zimenezo? Iye akanadzakhala ndi ife mpaka ku mapeto a dziko lapansi. Baibulo imanena kuti iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Zimenezo zikutanthauza yemweyo mukachitidwe yemweyo mu mphamvu. Chinthu chokhacho chosiyana mwa Yesu lero pa dziko lapansi posa mmene iye anali nthawi imeneyo. Lelo iye ali pano mmaonekedwe a Mzimu Woyera. Thupi lake likukhala ku dzanja la manja la Mulungu kumwamba. Tsiku lina iye adzabwera, ndipo iwo amene ali mwa Khristu adzauka ndi kudzapita ndi iye. Kuona, icho ndi chimene ife tikuchiyembekezera tsiku limeneyo. Koma mzimu wake ndi mphamvu zake zonse ndikuonetseredwa zinaperekedwa ku thupi la okhulupirira dziko lonse. Tsopano ngero wa Ambuye uyu ngati iye sachita ikupanga ntchito zomwezo zimene Yesu ankachita, iye iwo si mzimu umene unali pa Yesu. Koma ngati iwo kuti uchite ntchito zomwezo zimene Yesu ankachita, kwa iye anati, iye amene akhulupirira pa ine ntchito zimene ine ndikuchita, iyenso adzazichita. Inu mukudziwa Baibulo limanena muti omwewo, Yohane 14, ntchito zimene ine ndikuchita, iyenso adzazichita. Ngakhale zochuluka kuposa izi, iye adzazichita. Pakuti ine ndikupita kwa Atate anga. Ine ndikudziwa King James amanena kuti zoposa, izo sizingakhale zoposa. Lapa chiyambi limati zochuluka. Chifukwa iye anayimitsa chilengedwe, iye anaukitsa akufa. Chabwino, basi chilichonse, iwe sungachite zazikulu kuposa zimene iye ankachita. Koma mpingo udzachita zochuluka za izo chifukwa pamene ife tikuchititsa msonkhano pano, iwo akuchititsa msonkhano mu Africa, iwo akuchititsa iyo ku Brazil. Iwo ali kuzungulira dziko lonse mwaona. Chifukwa izo zikuyenera kukhala zochuluka. Mulungu anaonetseredwa mwa munthu mmodzi nthawi imeneyo, mwana wake Yesu. Tsopano iye akuonetseredwa mu mpingo wake dziko lonse. Koma mzimu omweomweo ukuchita ntchito zomwezo. Tsiku lina kwa inu amene mulibe khadi la pemphero. Tsopano pali khadi la pemphero limodzi lina mwaumvetsera. Ngati lilipo inu mubwere munzere. Inu amene mulibe makadi a pemphero. Panali mkazi, tiye ntinene izo monga chonchi. Izo sizimawerengeka mwanjira iyi, koma mkazi nthawi ina anali ndi vuto la magazi. Ndipo iye sankadziwa kuti akafika motani kwa Yesu. Koma iye anati, ngati ine ndingagwire mphonje ya chovala chake, ine ndikumukhulupirira iye, ine ndikachiritsidwa. Ndiyangati amene anayamba awerengapo nkhani imeneyo. bwanji ndithudi ife tinatero ndipo tsopano iye anazembera mochigulu ndipo anazembera kudutsa otsutsa onse ndipo iye anakagwira chovala chake tsopano chovala cha chipalestina chimakhala chomasuka ndipo iwo ankakhala ndi chovala chamkati tsopano iye sanamverere izo mwathupi koma iye anati ndani wandikhudza ine pamene iye anadzamukhudza iye nabwerera mwamvetsera ndani wandikhudza ine ndipo bwanji petro anamudzudzula iye anati ambuye inu munganene bwanji chinthu ngati chimenecho bwanji aliyense akukukhudzani inu ndipo inu mukuti ndani wandikhudza ine iye anamudzudzula iye baibulo limatero iye anati koma ine ndazindikira kuti ine ndafowoka ukoma wachoka mwa ine ndipo iye anayang'ana paliponse mwamumvetsera mpaka iye anamupeza mkazi wang'onoyo ndipo iye anati kwa iye chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe iye anali ndi vuto la magazi mukukumbukira zimenezo tsopano ndi angati penyani akulu ampingo awa apa nonsenu ndi azibusa abale okhala abusa baibulo linanena kuti yesu khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse nkulondola uko ndipo baibulo limanena kuti iye ndi wansembe wamkulu akukhala ku dzanja la manja la mulungu tsopano akupanga chitetezero pa zodzinenera zathu iye ndi wansembe wamkulu amene akhoza kukhudzidwa ndi kumvelera kwa zofowoka zathu kulondola uko mukuona zimenezo wansembe wamkulu tsopano ngati iye ali yemweyo dzulo ndi kwa nthawi zonse kukhudza kofanana kukhoza kubweretsa zotsatira zomwezo nkulondola uko tsopano inu muyang'ane kwa iye kodi inu mungamukhudze chotani iye ndi chikhulupiriro chanu kufikira kumeneko ndikuti ambuye yesu ine ndili ndi chosowa chosimidwa mvetserani pemphanichi musadzipempherere nokha mumupempherere wina wake tiye ntizitenge izo mwanjira imeneyo osati monga inu mwini mumupempherere wina wake mzimu woyera uwone zimenezo mungomupempherera wina wake ena okondedwa anu kapena wina wake amene inu mukudziwa kuti ali kwina kwake kapena china chake mungachonchi mupempherere chimenecho mwaona kuti inu mudziwe musati iwo sakusowa kuti achite kukhala pano mulungu amamva pemphero iye amadziwa chimene inu mukuchipempherera ndiyangati mnyumba muno ali alendo kwa ine amene ine sindikudziwa kalikonse ka inu bwezani dzanja lanu ziko mwinu ine ndikuganiza munthu aliyense pansi pa mzere wa pempherolo aliyense wa inu mukudziwa inu mukudziwa kuti ndine mlendo kwa inu bwezani dzanja lanu ine sindikukudziwani inu tsopano inu mukuzindikira ngati kukhudza kumodzi kuchokera kwa mkazi wang'ono kunamufowoketsa yesu khristu mwana wa mulungu koma unachoka mwa iye kukoma ndi mphamvu mzere umenewo ungachite chiyani kwa ine wochimwa wopulumutsidwa mwachisomo mwaona ndikumeneko kutanthauzira kwanu zochuluka kuposa izi inu mudzazichita mukuona ndi zimenezoto tsopano ngati ine ndingatenge theka la mzere wapemphero umenewo pakuzindikira zamumtima iwo mwina mwake akhoza kundinyamula ine izo zimangondifowoketsa ine pamakhala china chake chokhudza izo ine sindingachite zonsezo koma ine ndikhoza kumupempherera aliyense zimenezo ndi zimene inu mukufuna muli monse sichoncho anthunu kuyikana manja tsopano yesu iye sanati mudzayika manja ndi kupemphera iye anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira ngati iwo adzayika manja pa odwala sanati nkomwe adzawapempherera iwo basi adzayika manja pa iwo dongosolo lopemphera ndilo kuyitana akulu ampingo walola iwo awadzoze iwo mmafuta ndi kuwapempherera iwo zimenezo ndi zampingo koma mphatso ya uvangeli ya machiritso imangokhala kuyika manja pa odwala ife tikudziwa zimenezo osati kuwapempherera iwo kuyika manja pa iwo zizindikiro izi zidzawatsatira tsopano koma kuti tiyentioni uyu ndi bale borders dan chabwino pasi kuti mzimu woyera uyambe ndi kumayenda pakati pathu tsopano taonani ine sindikufuna kuti aliyense aziyendayenda donde tsopano paliponse mukhale chete kwenikweni mukhale molemekeza tsopano ine ndikutanthauza pamene mzimu woyera uchita chilichonse inu mukufuna kumupembedza iye izo nzabwino inu muzichita zimenezo koma musayendeyende mungokhala chete chifukwa aliyense wa inu ndi mzimu ndiyeno kudzoza kwa mzimu woyera kukabwera ndi kuti wina wake kumbuyo uko akuti ine ndikudabwa ngati zimenezo zili zoona ine ndikuzimverera izo pano wina wake kumbuyo uko akuti kuti john kodi iwe ukumudziwa wakuti ndi wakuti ndi wakuti ndi wakuti ine ndinali wakuti ndi wakuti mwaona zimenezo zimasokoneza mwaona chifukwa ngati mzimu waukulu wa moyo wa muyaya uli ndi ife ndipo iwo wandidzoza ine kwa china chake ndiye ine ndimachimverera icho basi monga kugunda kwa mtima mwaona inu umo ndi mmene ine ndimazipezera izo mwaona inu mukamukhudza iye Ndipo kudzera muzimenezo pamene inu mupemphera kwa iye, ndikondi chanu ndi chikhulupiriro zimakamukhudza iye. Zikatero iye basi, ine ndimangodzipereka ndekha. Ndikatero iye amayankhula, ndipo amayamba kundiwuza ine. Ndiye inu mukhala oweruza ngati izo zili zoona kapena ayi. Tsopano ngati iye angachite izi kwa nthawi yomaliza, tsopano ife tikuchoka, tikukonzekera kutero. Msonkhano ukukonzekera kuti utsekedwe mu maminiti pang'ono otsatirawa. Ndi angati amene angati, ine ndivomereza izo ndi mtima wanga onse, ndikukhulupirira chilichonse chimene ine ndikuchisowa. Mulungu akudalitseni inu tsopano. Atati akumwamba, mʼmanja mwanu ine ndikupereka omvetsera awa. Ine ndikutenga mzimu uliwonse pano pansi pa ulamuliro wanga wa ulemu ndi ulemelero wa Yesu Khristu. Ine ndikupempha izi mu dzina lake. Amen. Tsopano dona apa, ine ndikukhulupirira anangokwezera mmwamba dzanja lake kuti iye ndi mlendo kwa thunthu kwa ine. Ine sindikumudziwa iye mwina mwake nthawi yathu yoyamba imene ife tinakhalapo moyandikana chomwechi. Pokhapokha ngati tinadutsana pena pake pa nseu kwina kwake. Koma Mulungu akutidziwa awiri tonsefe. Tsopano ngati, tsopano penyani, anzanga. Pano pali chithunzi lero cha Yohane Woyera 4. Mkazi ndi mwamuna kukumana kwa nthawi yawo yoyamba. Yesu ndi mkazi wa ku Samariya. Tsopano sindine Yesu, manso iye si mkazi wa ku Samariya. Koma uno ndi mbado wina, mzimu wake omwewo uli pano. Mkazi iyu wayima apa, iye akhoza kukhala wotsutsa, iye akhoza kukhala mkhristu, iye akhoza kukhala wonyengezera, iye akhoza kukhala kuti akufuna zachuma, iye akhoza kukhala kuti akumuyimirira wina wake. Ine sindikudziwa, ine basi sindingakuwuzeni inu, koma Mulungu akudziwa. Tsopano ngati iye angayime, ndikudzandiwuza ine, ndipo mumulole iye akhale oweruza. Ngati iye ati andiwuze ine, ndende china chake chokhudza iye, ngati ine, pali china chake chokhudza iye, ine sindingachidziwe icho. Koma ngati iye angandiwuze ine china chake chokhudza iye, mulole iyeyo akhale woweruza wake. Ndiye chabwino ngati izo zili zoona, inu mukudziwa kuti izo zikuyenera kuti zikubwera kuchokera ku mphamvu ina yake. Kodi nkulondola uko? Ina, chabwino. Ndiye inu mungaidziwe bwanji mphamvu imeneyo. Ndiyo kulalikira uthenga, mukweza Yesu Khristu, kuyitanira ochimwa kuguwa, kuchiritsa odwala ndi osautsika. Ndi mtundu wanji wa mzimu. Ndi mtundu wanji wa zipatso, umene mzimu umenewo ungabereke. Mtundu omwewo wa zipatso, zimene Yesu Khristu ankabereka. Ndi mzimu wa Mulungu pa iye. Kulondola uko. Iwo udzakhala mzimu wa Chikhristu, chifukwa zidzakhala kwa inu, kuti mupange chisankho, ndi uti. Koma izo, zingakhale Mulungu kwa inu, si choncho izo. Inde, chifukwa iye ndi Khristu. Tsopano ine ndadziwa bwanji, kuti iye ndi Khristu. Chifukwa ine ndikumvelera mzimu wake, mwaona. Pompano basi, monga kugunda kwa mtima kukubwera. Monga kumati. Ndipo ine ndikudziwa mzimu wa Mulungu, umene uli pa ine. Umene ukundidzoza ine tsopano, ukuzindikira kuti ameneyo ndi Mulungu wangu. Ndipo ine, sindinamuonepo iye. Komabe, ine ndikudziwa kuti iye ali, mwaona. Ndi basi china chake chikubwera monga chonchi. Izo zikuyendera limodzi. Mzimu wake ukugwirizana ndi mzimu umene wandidzoza ine. Ndi angati amene anachionapo chithunzi cha ngelo uja wa Ambuye, iwali, iwali nazo izo kuno paliponse. Izo zili pa dziko lonse. Kumbukirani, ine ndikukuwuzani inu ichi, ngelo uja wa Ambuye, amene inu mumamuona pa chithunzi, lawira moto, limene linawatsogolera ana Israeli, limene linadzasanduka thupi, ndi kudzakhala pakati pathu, linachokera kwa Mulungu. Ndipo linapita kwa Mulungu, labwereranso mmasiku otsiriza kudzachita ntchito yake, kudzamalizitsa ufumu, lili pomwe pano mkati mwa mainchesi sikisi ndi pamene ine ndayima. Tsopano mukumbukire zimenezo, ndi chitsutsu bwanji, koma ine ndikumukhulupirira iye, iye amadziwa. Ine ndikudziwa kuti iye samalephera konse. Tsopano ngati Ambuye angalule kwa ine china chake chokhudza inu Mulungu. Ndipo kwa inu mu mzere wa pemphero tsopano mungokhala okonzeka. Chifukwa ine sindikufuna kuti ndiyimire pa kuzindikira za mumtima mkomwe. Chifukwa izo ine sindingachite izo. Koma inu mungokhala okonzeka. Mukhale mukukhulupirira. Tsopano ngati ine ndingathe kukuthandizani inu, ndipo osachita izo, ndiye ine ndikhoza kukhala oyipa. Ine sindikuyenera kuyima pano pa guwa ili, ndipo nkukhala munthu oteroyo, ndithuli ayi. Koma ine ndakhala ndikulalikira mwa mphamvu, ndipo ine ndikungodikirira kamphindi kuti ndilankhulane nanu, chimodzimodzi monga Ambuye wathu anachitira kwa mkazi pa chitsime. Iye anati, ndibweretsere ine akumwa, kuona. Kodi iye anali kuchita chiyani? Amagwira mzimu wake, kuona limene limene linali vuto. Ndiye pamene iye anadzapeza vuto lake, iye anamuuza iye chimene vuto lake linali. Inu mukukumbukira chimene ilo linali, iye anali ndi amuna 5 ndi 6 iwo anali. Chifukwa iye anali ndi 5 ndipo pamene ankakhala naye nthawi imeneyo anali wa 6. Ndipo pamene iye anamuuza iye kumene vuto lake linali, bwanji, iye anati, Bwana, ine ndazindikira kuti inu ndi mneneri. Taona, Afarisi anali atangonena kuti iye anali wa mbwebwe, mdierekezi. Iye anawauza iwo kuti izo zikhoza kukhululukidwa. Koma pamene mzimu woyera udzabwera, udzachita izo, izo sizidzakhululukidwa. Kudzayankhula motsutsa iwo. Chotero, koma iye anati, ine ndazindikira kuti inu ndi mneneri. Ndipo ife tikudziwa, ife Asamariya, ife timawadziwa mawu. Ife tikudziwa pamene Mesiya adzabwera, amene akutchedwa Khristu. Iye adzatiuza ife zinthu zonse izi, mwaona. Iye anadziwa kuti chimenecho chinali chizindikiro cha Mesiya. Ndipo iye anati, ine ndi iye amene akuyankhula ndi iwe. Ndipo iye anasiya mtsuko wa madziwo. Ndipo anatamangira mu mzinda, ndipo anati, bwerani mudzaone mwamuna amene wanduza ine, zinthu zimene ine ndachita. Kodi uyu si Mesiyayo? Tsopano, ngati chimenecho chinali chizindikiro cha Mesiya nthawi imeneyo, icho chikhoza kukhala chizindikiro cha Mesiya pano. Ngati Mesiya ali yemweyo dzulo, lero, ndi kwa nthawi zonse. Ngati mzimu uwu umene inu mukudziwa kuti china chake chikuchitika, si chonchi. Tsopano, Mungu wadziwitsa omvetsera. Kumvelera kokoma kwenikweni kodzichepetsa kwakhala kukuchitika ndipo inu sikulondola kumeneko bwezani dzanja lanu mokoma kwenikweni modzichepetsa ine ndikuona kuwala pakati pa ine ndi mkaziyo tsopano iko kukuchokapo mkaziyu akuvutika ndi TB ndipo iye wangobwera kumene kuchokera kuchipatala chachifuwa chachikulu izo nzoona pali munthu winanso ndi nyamata uyu apa mini tichabe mzimu omwewo uli pa iye chabwino ameneyo ndi mdzukulu wanu wa mwamuna kukonkulondola iye ali ndi vuto la kutsekeka mphuno iye alinso ndi minofu yovulazidwa pa mapapo ake izo nzoona kukonkulondola si choncho ndithudi chabwino akaza Harris ndilo dzina lanu inu ndi mdzukulu wanu wa mwamuna kazipitani kwanu mavuto anu atha Yesu Khristu wakupangani inu inu mukumukhulupirira Ambuye Yesu tsopano mwaona limenelo ndilo Baibulo umenewo ndi mzimu wa Mulungu ukuchita zomwezo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse tsopano kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse izo zikuyenera kukhazikitsa izo tsopano ngati ine sindinena liwu limodzi dzangoyika manja anga pa inu pamene kudzoza kuli pano kodi inu mungakhulupirire kazipitani ndiye wo mukachiritsidwe mu dzina la Yesu Khristu bwerani Mulungu inu mukufuna kuthana ndi vuto lanu la mmimba kazipitani mukuthokoza Mulungu ndi kuti ilo latha mukhulupirire ndi mtima wanu onse ngati ine nditindike manja anga pa inu inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu mu dzina la Yesu muchiritsidwe ndicho chikhalidwe choti ulowemo iye anachiritsidwa kukonkulondola ndilo khalidwe lake tsopano kumbukirani mzimu woyera uli pano apa pakubwera mnyamata wang'ono koma iwe wang'ono kwambiri wokondedwa zovuta kuti ungakhale ndi chikhulupiriro koma tayang'ana kuno mini tichabe kwa Mbale Branham ndabwino vuto lako la mtima latha tsopano iwe ukhoza kupita kwanu ndipo ukakhala bwino amen Yesu akuchiritsa iwe tiyentinene ziko mwa Ambuye chifukwa cha mnyamata wang'ono uyo wakhala wamanjenje kwambiri si choncho iwe sikusiya iwe tsopano uzingopita kwanu ukunena ziko mwa inu Ambuye ndipo ukachiritsidwe bwera chabwino nthenda ya shuga yakaleja ngati ife tingathane nayo iyo kodi iwe ukukhulupirira ndi mtima wonse mu dzina la Yesu mulole iyo imuchokere mkaziyo ndipo isadzamuvutisenso iye kenanso amen bwerani tsopano dona uyu anali ndi chinthu chomwecho nthenda ya shuga nayenso mukhulupirire ndi mtima wanu wonse tsopano pamene mukudutsa ndipo muchiritsidwe mu dzina la Ambuye Yesu kodi inu mukukhulupirira aliyense tsopano mukhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu bwerani mulongo wanga mu dzina la Yesu Khristu muchiritsidwe mukhale ndi chikhulupiriro musakayikire bwerani mʼbale wokondedwa ine ndithudi ndikukhulupirira kuti inu munachiritsidwa pamene inu munakhala pansi apo ndotelo inu mukhoza kumangopitilira Mulungu akudalitseni inu tsopano chabwino bwerani mulongo wokondedwa mukhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu ndi zimenezoti mu dzina la Yesu Khristu uchiritsidwe amen Mulungu akudalitse iwe mulongo zipitirirani mukusangalala ndi kukhulupirira
Oh, limenelo ndilo khalidwe lobwera nalo. Tsopano mungokhala molemekeza kwenikweni aliyense asunge mpando wake tsopano. Mukhale olemekeza kwenikweni mzimu woyera uli pano. Basi chifukwa choti iwo sumayankhula mochuluka kwathunthu kwa iwo, nthawi zina umangonena zinthu. Ine ndikungoyesera kuti ndinene, ndipo ngati ine ndiona izo zikuonekera mwachangu, ine ndimanena izo kenako nkumapitirira. Mukuona, nthawi zina ine ndikhoza kubwera pa izo kenanso kwa maminiti angapo, ndipo kenako nkumapitirira. Koma mzimu woyera uli pano, iye akudziwabe zinthu zonse. Inu mukukhulupirira zimenezo dona, bwerani kuno miniti, ndine wotsimikiza inu pokhala kwa Chispanish, ndipo ine Irish, ife sitikudziwana wina ndi nzake. Iyi ndi nthawi yathu yoyamba kukumana. Inu mukumukhulupirira Yesu Khristu, uyo amene ine ndikumukambayu, ndi mwana woona wa Mulungu. Inu mukukhulupirira kuti ine ndikumuyimirira iye molondola. Inu mukukhulupirira kuti iye anandituma ine kuti ndidzakuthandizeni inu. Ngati ine ndikuwuzani inu limene lili vuto lanu, inu mumukhulupirira iye, vuto lanu lili mu msana wanu. Inu muli ndi vuto la msana. Komanso amuna anu ali ndi vuto la msana. Iye ali ndi vuto ndi mwendo wake. Inu muli ndi mtsikana amene ali ndi vuto ndi khosi. Izo zinayambira kuchokera pa ngozi ya galimoto. Kulondola, pita kunyumba, nonse mukakhala bwino. Kalani ndi chikhulupiriro, musakayikire. Tsopano zimenezo zimafoketsa ndipo zimachita china chake. Mungokhala ndi chikhulupiriro tsopano, mukhulupirire izo. Mu dzina la Yesu, ine ndikumupempherera mkaziyu. Amen. Bwerani tsopano, bwerani Bwana. Musakayikire tsopano. Inu mwakhala wamanjenje moyipa ndipo mwagwedezeka, ndipo zakupangitsani inu kukhala ndi zilonda mʼmimba mwanu. Ndipo zikukupwetekani inu. Koma pitani kwanu tsopano. Inu mukakhala bwino ndipo mukachira. Mulungu akudalitseni inu. Mukhale ndi chikhulupiriro tsopano. Mukhulupirire ndi mtima wanu onse. Chabwino, ife tikukoza kuona vuto limene lili ndi mwana wa ng'onoyo. Iye wavala zothandizira kuyenda apa. Inu mukhulupirira mmalo mwake Mulungu tsopano kuti Mulungu amulola mtsikana wa ng'onoyo akhale moyo ndipo akula ndi kudzakhala mzimayi wa ng'ono wabwino wopanda zothandizira kuyenda izi. Okondedwa Atate akumwamba, ngati ine ndikanatha kumuchiritsa mwana uyu ndi kuchotsa zothandizira kuyenda izi pa iye, ine ndikanachita izo. Koma ine ndikuyika dzanja langa pa mwana wa ng'ono wokondedwa uyu, amene alibe njira yokhalira ndi chikhulupiriro pa yekha. Ine ndikudzudzula chikhalidwe cholumala ichi mu dzina la Yesu Khristu. Mulole mwana uyu ayende ndipo akakhale moyo. Basi motsimikiza basi monga mene ine ndayimira pano. Ndithudi inde inu kukhulupirira zimenezo, sichoncho iye. Yangata kukhulupirira zimenezo, iye apita ndipo mwanayo akachotsa zothandizira kuyendazo, ndipo iye akayenda. Chabwino, khalani ndi chikhulupiriro. Manjenje a mmimba, ndipo oh my, iwe ukukhulupirira, ndiye zipita ndipo ukadye ndipo ukakhale ndi nthawi yabwino, ndipo chikhulupiriro chako chakupanga iwe kukhala wamphumu. Mukhale ndi chikhulupiriro tsopano, aliyense, mukhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Bwerani Mulungu wokondedwa, inu mukhulupirira ndi mtima wanu onse. O Ambuye, ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse iye. Iye akuyenera kukhala ndi mphamvu yanu yochiritsa kapena afa. Ndipo ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse iye. Perekani izi, perekani izi. Chabwino Mulungu, ndiloleni ine ndikuonetseni inu china chake. Pali anthu ambiri kunja uko mwaumvetserawa akuvutika ndi chinthu chomwecho chimene chikukuvutani inu. Mwaona, ndiloleni ine ndikuonetseni inu china chake. Inu muli ndi mtima wa manjenje. Ndiloleni ine ndikuonetseni inu kunja uko. Onse amene akusautsika ndi mitsempha, kwezani mwamba manja anu ndi mtima, kwezani manja anu. Tiyang'anani pa iwo, mwaona. Ine ndingathe bwanji kumuyitana aliyense wa iwo, mwaona. Ine sindingakwanitse kuchita zimenezo. Koma ine ndikhoza kungomvelera kukhudza kwakukulu uko. Mdani akuyesesa kuti akugwireni inu, ndipo akuyitanira chifundo kumeneko. Iye asiya kugwira kwake paliponse, kukulondola. Kotero, kodi inu mukukhulupirira iye akusiyani, kuti iye walephera izo pa inu pompano. Inu mukumvelera mosiyana, sichoncho inu. Inu munachiritsidwa nthawi yomweyo. Pitani pa njira yanu. Mukusangalala muziti zikomo inu. Bwerani dona wang'ono, mukhulupirire ndi mtima wanu onse ndipo mukhala bwino. Mu dzina la Yesu Mulungu wathu achiritsidwe. Mulungu mudalitseni mnyamata wang'ono uyu usiku uno. Oh my, iwe ukukhulupirira kuti Yesu akuchiritsa iwe. Chabwino, mu dzina la Yesu Mulungu akudalitse iwe. Chabwino, kazi bwerani tsopano ndipo mukhulupirire mbale. Bwerani mbale wanga wothandizira. Bwerani inu mudzatenge madalitso a Ambuye. Ine ndikuyika manja anga pa mbale wanga. Mu dzina la Yesu, mulole iye achiritsidwe. Perekani izi. Aliyense akukhulupirira, mukhale ndi chikhulupiriro. Musakayikire, mungokhulupirira tsopano. Basi, chifukwa ife, tiri kuyima ndi munthu aliyense, zimenezo sizikutanthauza, kungonena. Ine ndikuziona izo, koma basi ine, sindikungofuna masomphenya kuti icho ndichina chake ngati cholumikiza mwa iwe pamene iwe ukuyankhula ndi anthu. Ine ndikudziwa chimene ine ndikutanthauza, icho timalumikiza ndipo kenako ndiwe ndi zimenezo tumwaona ndiwe icho chimakufola iwe.
Just a moment, something happened in the audience.
Hindi chabe china chake chachitika mwaumvetsera. Ngati inu muti mukhulupirire, inu simukasowa kuti akakuchiteni operation chikhodzodzo chimenecho. Inu mwakhudza mphonje ya chovala chake mulongo. Kodi iye anakhudza chani? Ndiwuzeni ine chimene iye anakhudza. Izo ndizosatheka kuti iye andikhudze ine kuchokera pamenepo. Koma iye anachita zimenezo. Tsopano ndiloleni ine ndikuwuzeni inu china chake. Iye analeta khala pomwepo nthawi imene yakupemphera. Mulungu, ndiloleni iye anditchule ine. Ngati izo nzona, ngati ndilo pemphero lanu, ndi zimenezo tumwaona. Ndizo ndendende. Inu muchite chimodzimodzi ndipo muone ngati izo sichoncho. Mungopanga mofanana. Chabwino, ndife alendo kwawina ndi nzake. Ine sindikukudziwani inu, ndipo inu simukundidziwa ine. Mulungu akutidziwa awiri tonsefe. Pamene kudzoza kuli pano, ife tingoona kuti vuto lake ndi chiyani. Chinthu choyamba, inu mukuvutika ndi maso anu, mutu anu. Inu muli ndi mfundo pa mkono wanu wakumanzere ndi pa dzanja. Mukonklondola, inu mukukhulupirira ndinu ochokera ku malo otchedwa Sunville. Akazi a White. Pitani kwanu mukukondwerera ndipo mukakhale bwino. Chabwino mukhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Mungokhulupirira tsopano aliyense. Ngazibwerani tsopano ndipo mudzakhale. Kodi inu mukukhulupirira aliyense akupemphera? Oh, mungokhala pamaso pa Mulungu mukupemphera. Bwerani mbale mu dzina la Yesu mukakhale bwino. Bwerani mulongo okondedwa. Bwerani mukukhulupirira ndi zonse zimene zili mwa inu. Oh Ambuye, mu dzina la Yesu mchiritseni mulongo wanga. Amen. Bwerani mulongo okondedwa. Mungokhulupirira chimene Mulungu akuchita. Kukhalapo kwake. Inu mukudutsa pansi pa mtanda tsopano. Mu dzina la Yesu, muloleni iye achiritsidwe. Bwerani mulongo. Mukudutsa pansi pa mtanda. Mukukhulupirira ndi mtima wanu onse. Vuto la nsanalo lichoka. Ndipo mukhoza kupita kwanu ndipo mukakhala bwino. Chabwino. Mu dzina la Yesu Kristu. Bwerani mulongo okondedwa. O Ambuye, ine ndikupemphera pamene iye akudutsa kuti inu mumuchiritse iye. Amen. Bwerani mulongo, mukhulupirire tsopano. Atumiki pempherani. Aliyense apemphere. Bwerani, mu dzina la Yesu, mulole iye achiritsidwe. Amen. Bwerani tsopano, mukhulupirire ndi mtima wanu onse. Mulongo osauka. Iye ali moyipa kwambiri. Inu mukukhulupirira Mulungu akudziwa chimene chakuvutani inu. Inu mukukhulupirira iye akhoza kundiuza ine. Ndiye vuto la chikazi la kusiyani. Pitani kwanu ndipo mukakhale bwino. Bwerani mukukhulupirira. Chabwino, mulongo okondedwa. Kazi bwerani. Inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse. Inu mukuganiza munachiritsidwa kamphindi kapitako. Pamene ife timawapempherera iwo amene anali ndi vuto la mtima kunja uko. Inu mukutero, zipitirirani. Mukakhale bwino. Ndipo mukakhulupirira izo ndi mtima wanu onse. Tiye ndinene Ambuye alemekezeke. Aliyense, mukhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Bwerani mbale wanga. Mu dzina la Ambuye Yesu, mulole iye achiritsidwe. Amen.
Isn't it wonderful? Isn't he wonderful?
Sizodabwitsa zimenezo. Kodi Yesu odabwitsa? Zosadabwitsa iye ankatchedwa wa uphungu kalonga wa mtendere. Mulungu wamphamvu Atate osatha. Mupempherere okondedwa anu. Mungu apempherera osatinoka. Okondedwa anu kwa kamphindi. Mupempherere wina wake. Dona, inu mukukhulupirira. Inu mukukhulupirira Mulungu akhoza kundiuza ine chimene inu mwayimira pamenepo. Ine ndaona inu muli ndinu mmodzi wa ugwira ntchito. Ine sindikukudziwani inu. Ine ndikuganiza sindinakuonenipo inu osatinso kunja uko mwaumvetsera. Kulondola kumeneko kuti omvetsera adziwe uko nkulondola. Inu mukukhulupirira kuti Kristu akhoza kulula kwa ine chimene vuto lanu lili. Ndipo ngati iye atero ndiye inde kukhala kuti iye wavala cholembedwa chimenecho. Munthu wina akhoza kukhala muno ndi kuti chabwino ndithudi iye ndi wogwira ntchito. Iye amamudziwa iye. Ine sindinayambe ndakumanapo nanu mmoyo mwanga. Ine sindikudziwa kalikonse. Koma ngati ine nditakuwuzani inu pamene vuto lanu lili ndi china chake, inu mukudziwa icho chikuyenera kukhala china chake pambali pa ine tikuchita izo. Kulondola uko. Inu simunabwere pano chifukwa cha inu eni. Inu muli pano chifukwa cha mwana wanu wa mwamuna. Uko kulondola. Ipo iye ali ndi china chake cholakwika ndi minyewa yanu. Izo zikukhala ngati ndi kuvunda kwa minyewa. Izo zinamupangitsa iye kupita mu vutolo. Maso ake apingasa.
ndi chilichonse wamanjenje kwenikweni. Dzina lake ndi Donald. Pitani kunyumba ndipo mukhulupirire ngole iye akhale bwino. Mutenge mpango uwu. Mukhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Musakayike ayi. Mungabwere mlongo bwerani mukhulupirira. Tsopano tiye ndipemphere. Aliyense akhale mupemphero. Bwerani Mulungu. Mulungu mu dzina la Yesu Khristu mulole mlongo wanga achiritsidwe. Bwerani tsopano mlongo wokondedwa ukunkulondola. Bwerani pafupi. O Ambuye pamene iye akudutsa pansi pa mtanda wa Khristu. Mulole magazi akhudze thupi lake. Bwerani mulongo wanga wokondedwa, mukhulupirire m'malo mwa mwanayo. Ndipo Ambuye pamene iwo azidutsa pansi pa mtanda, ine ndikuyika manja anga pa iwo ndipo ndikupempha machiritso awo mu dzina la Yesu. Bwerani mʼbale wanga mudutse pansi pa mtanda, mukukhulupirira ndi mtima wanu onse. Inu mukhoza kulandira chimene mukuchipempha. Mu dzina la Yesu Khristu mulole iye achiritsidwe. Amen. Bwerani mʼbale chimodzimodzi, pitani pansi kumene pa mtanda, mukukhulupirira. Mu dzina la Yesu Khristu perekani izi. Ukunkulondola. Bwerani mulongo wanga, mukhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Musakayikire ayi, mukhulupirire. Mu dzina la Yesu Khristu ine ndikupempha kuti chopempha chake chiperekedwe. Amen. Pempherani abale, aliyense apemphere, paliponse, yabwino. Mu dzina la Yesu Khristu mulole mulongo wanga achiritsidwe. Bwerani mulongo, mu dzina la Yesu Khristu mulole iye achiritsidwe. Amen. Bwerani aliyense amene akupemphera mwamuna wina kunja uku, zipempheranibe. Mu dzina la Yesu Khristu mulole iye achiritsidwe, mukhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Bwerani mulongo, mukhulupirire tsopano ndi mtima wanu onse. Mu dzina la Yesu mukhale bwino. Bwerani mʼbale wanga, inu mukukhulupirira mwamuna wamkulu wamphamvu, komabe muli ndi vuto la mʼmimba. Mukhulupirire ndi mtima wanu onse, ndipo muzipita kwanu mukakhale bwino mu dzina la Ambuye Yesu. Dabwino bwanu. Inu mukukhulupirira mulongo wang'ono, dabwino. Bwerani kwa ine pano, mu dzina la Ambuye Yesu. Mulole chopempha chake chiperekedwe. Mukhulupirire mʼbale wanga ndi zonse zimene zili mwa inu. Mu dzina la Yesu Khristu mulole chopempha chanu chiperekedwe. Musakayikire, zipitani inu, mukhoza kuona. Bwerani, Mulungu akudalitseni inu, zikomo inu bwana. Izo zibwino, si choncho. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse. Mulungu akudalitseni inu, nyamata. Mu dzina la Yesu mukhale bwino. Bwerani mlongo, kodi awa ndi mapeto amakadi apemphero? Makadi onse apemphero atha? Inu muli bwanji? Inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake? Inu mukutero? Inu mukhulupirire ndiye kuti iye akhoza kundiwuza ine zonse za vuto lanu lonse? Yabwino. Tsopano ine ndikukhulupirira inu mwangonena kumene kuti mwatuluka kuchipatala. Mmodzi cha zinthu zimene zikukuvutani inu, inu muli ndi chiwuno cholumala. Muli vuto mu chiwuno chanu. Koma zokuchitikirani zanu za kuchipatala zinali operation yachikazi. Iyo sinachirebe kunkulondola. Si choncho izo. Ndipo dzina lanu ndi akazi a Pots. Inu pitani kwanu ndipo mukakhala bwino tsopano. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse? Khalani ndi chikhulupiriro. Bambo uyo wakhala kumbuyo uko ndi amene ine ndikumuonaona. Iye akupemphera. Iye wavala malaya oyera otsegula pakulala. Akumupempherera mzake amene wakhala mbali ina ya iye. Pamenepo ali ndi vuto la mu ubongo. Kodi inu mukukhulupirira bwana? Imirirani pa mapazi anu ndipo muvomereze izo. Muyike manja anu pa nzanuyo pamenepo. Ndi zimenezotu. Mulungu akudalitseni inu. Pitani kwanu ndipo ukakhale bwino mwana. Yesu Khristu wakuthiza iwe. Haleluya. Iye amamupempherera nzake. Icho ndi chimene chimachita izo. Yesu Khristu mwana wa Mulungu amachita zinthu zimenezi. Amakuchiritsani inu. Inu mukukhulupirira zimenezo? Apa pali mkazi wakhala pomwe apa ali ndi chinthu choyera chaching'ono pa mutu pake. Wakhala moyandikana ndi mtsikana yemwe ali ndi chinthu chooneka cha bluu mu tsitsi lake. Mkaziyo akumupempherera mwamuna wake kukunkulondola. Iye anali ndi khansa ndipo inu mukuopa kuti iyo ikubwereranso pa iye kukunkulondola. Si choncho? Dabwino. Inu mukukhulupirira? Imirirani pa mapazi anu ndiye. Muvomereze izo. Mu dzina la Yesu Khristu iyo imusiye iye. Mupemphereleni wina wake. Mupemphereleni nzanu. Mupemphereleni wina wake. Apa kumbuyo uko. Ine ndikuona bambo wakhala kumbuyo kuseli kwa mkazi uyo apa. Kumbuyo kwenikweni ndithu. Wakhala wachiwiri wakhala pamenepo. Iye akumupempherera mkazi wake. Iye ali ndi vuto la manjenje. Inu mukukhulupirira bwana? Dabwino. Imirirani pa mapazi anu ndipo muvomereze machiritso. Ndipo mukhulupirire ndi mtima wanu onse. Pitani kwanu ndipo mukampeze iye akupeza bwino. Mulungu akudalitseni inu mʼbale wanga wokondedwa. Mukulupirire ndi zonse zimene zili mwa inu. Aliyense winanso akukhulupirira, khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Apa, tsikana wang'ono anakweza dzanja lake pomwe apa. Pali kuwala kukulendewera pa iye. Apa pali wang'ono. Alipo awiri a iwo. Dona wang'onoyo anakweza dzanja lake. Dona wang'ono wakhala moyandikana ndi iye. Zimaoneka ngati kuwala kukulendewera pa dona wang'onoyo. Yemwe avala dress looneka la blue. Inu mukupempherera wina wake. Nkhanu. Ali ndi vuto la mtima manje nje kukonkulondola si chonchi iye sali pano iye ali ku Los Angeles ameneyo ndi mchemwali mwali wanu chifukwa chake izo zayandikana kwambiri iye akupemphera nayenso koma ndi za nzake iye akupempherera kutembenuka kwa nzake uyu ndi wakatolika ndipo iye akumupempherera iye kukonkulondola ndi una awiri nonse azichemwali ngati izo nzoona imirirani pa mapazi anu. Mulungu akudalitseni inu. Ine sindikukudziwani inu, sindinakuoneniipo inu mmoyo mwanga. Pali china chaka chachilendo chokhudza inu ndiponso. Inu mwina mwake munakhalapo kwina kwake, kapena mukumudziwa wina wake wochokera kwina kwake, mene ine ndinafikako. Ine ndikuona malo ooneka mwachilendo. Iwo sali mkomwe, ndi Germany. Kodi ndinu wachi German? Kukonkulondola, inu muli. Izo ndi ndende kulondola. Dabwino, ikulubilo janu chakupatsani inu chopempha janu. Itani kwanu, inu mukazipeza izo mmene inu mwakulubilira izo. Haleluya! Ine ndikukupetcherani inu mudzina la Yesu Kristu kuti mukulubilire izo kukhala zoona. Ine ndi motani. Kodi alipo ochimwa pano amene angafune kubwera pano ndi kudzayima ife tisanapite patsogolo ndi mzere wa machiritso. Mzanga ochimwa, inu amene munabwerera mbuyo. Kodi inu mungakonde mutawadziwa Ambuye Yesu ngati mpulumutsi wanu. Bwerani kuno miniti chabe pamene limba lizitiimbira ife yoyitanira pa guwa yabwino yaing'ono. Bwerani kuno. Mzimu oyera ukudziwa yemwe inu muli. Ngati inu mukumufuna Kristu pompano mmoyo mwanu, kodi mungatsikire kuno pa nthawi ino ndi kudzayima pano pa guwa. Ino ikhoza kukhala nthawi yotsiriza imene ine ndingapemphere ndi inu masiku onse a miyoyo yathu. Uwu ndi mwayi wanu. Mulungu akudalitseni inu mnyamata wang'ono. Kodi inu mungabwere wina wakenso. Ambo akubwera apayo. Wina wakenso. Bwerani mpaka mmusi kuseri kwa zikirini uko. Ndipo mubwere mpaka kugua sopano. Mene ife tikudikirira mpindi chabe. Ife tidikirira. Bwerani komwe kuno bwana. Ndipo mudzayime apa. Wina wakenso akufuna kubwera kudzayima apa mbali pa iye. Suntinani mbuyo. Bwerani muntunda muno sopano. Ndipo mudzayime apa. Kuti ife tite kukupemphererani inu. Ine ndikhala wokondwera. Ine ndikhala wokondwera kwambiri. Kuti ndipemphere nanu inu. Ingo bwerani. Izo zonse. Ife tikufunsani inu kuti muchite. Mulungu akudalitseni inu bwana. Zayimeni pomwe apa. Kodi aliponso wina. Kuli kasupe udzazidwa ndi magazi otengedwa kuchokera misempha ya Emmanuel. Kumene ochimwa akagwetsedwera pansi mukusefukirako amataya mabanga amachimwa awo. Kodi Mulungu amakhala muchilengedwe chake? Mulungu amakhala mmawu ake? Mulungu amakhala mwa mwana wake? Tsopano kodi Mulungu akukhala mwa anthu ake? Dabwino. Mulungu ali pomwe pano ndiye. Iye akufuna kuti abwere mwa inu. Kodi inu simubwera?
Kasupe ali odzazidwa ndi magazi otengedwa ata ya mabanga zola kwa zao zonse.
Kodi mungabwere tsopano inu amene muli ndi chosowa cha Kristu? Ife sitikusamala kuti inu ndi achali chichiti, kapena ndi chiti chimene inu mumapitako, kapena ndi chiti chimene inu mutapite. Bwerani, kukulondola. Sunthirani kuntunda kuno, kuzungulira guwa tsopano. Inu amene muli benzimu oyera, kodi inu mungafune kuti mubwere? Bwerani tsopano pamene ife tikuimba. Kazi bwerani.
Momwe ochimwa amadzi ponyera pansi pakusefukirako ataya.
Mulungu akudalitseni inu okondedwa. Ine ndili ndi Sara wang'ono kunyumba pafupifupi usinkhu wako. Mwaona izo amayi?
Ataya mabanga azowa kwazonse.
Mulungu akudalitseni inu mlongo. Kodi inu mwakhutitsidwa kuti Kristu ali mwa anthu ake? Bwerani patsogolo tsopano. Inu simutero? Ziyendani mukubwera. Zerani mbali iyi.
Momwe ochimwa amadziponyera pansi pakusefukirako ataya mabanga zvakwazonse bala pakufa anagonda pakuona kasupe uja mutsiku lake.
Kristu waberekedwa kwa inu nzanga, kodi inu mungabwele ndikudzamulandira iye
kuti inenga.
Mulungu akudalitseni inu izo nzabwino, yendani pomwe.
Ndituke chimolanga lonse, ndituke chimolanga lonse, ndituke machimwanga onse. Ndipo apo mulole ine ngakhale woyipa monga iye, ndituke machimo anga onse.
Chotero kuti ine ndikhale wotsimikiza kuti sipadzakhala manja amagazi pa tsiku lachiweruzo akundibaibisa ine ndikuti iwe ukanapitiliza motalikitsa pang'ono. Ine ndikufunsa ndipo ndikuitanira munthu aliyense amene alibe Khristu, wopanda chiyembekezo, wopanda mzimu woyera, mu dzina la Yesu Khristu, ine ndikukuitanani inu pano pa guwa ili. Bwerani ndipo mumulandire iye tsopano. Koma ngati inu simutero, ndiye ine sindidzakhala woyankhira pa tsiku lachiweruzo. Ziganizireni izo tsopano, pamene Khristu ali pakati pathu. Ife tikudziwa zimenezo. Mulungu amakhala mu chilengedwe chake, inu mukumuona iye kunja uko. Mulungu amakhala mu mawu ake, inu mukumuona iye pano. Mulungu akukhala mwa mwana wake, inu mukumuona iye pa mtanda. Mulungu akukhala mwa anthu ake, inu mukuziona izo pano zikuyenda zikugwira ntchito. Izo zili pano tsopano. Tiye ntizibwera pamene ife tikuimba kamodzinso. Pali kasupe odzazidwa ndi magazi, kodi inu simubwera?
Pali kasupe odzazidwa ndi magazi.
Kasupeyo ndi uyu apa pa mtanda, kodi inu simubwera?
Mitsempha ya Emanuele momwe ochimwa amadziponyera pansi pakusefukirako ataya mabanga azola kwa zonse.
God bless you.
Mulungu akudalitseni inu.
Mabanga azola kwa zonse ataya mabanga azola kwa zonse momwe ochimwa amadziponyera pansi pakusefukirako ataya mabanga zola kwa zonse.
Kazibweranibe ukonklondola, zisunthanibe, ife tikhala tikudikirirabe. Ife tili ndi nthawi yochuluka yoti tiwadikirire anthu olapawa kuti abwere pa guwa. Kazibweranibe, ndife okondwa, osangalala, othokoza kwa Mulungu kuti inu mukubwera. Zisunthani chokwera tsopano mukukhalapo kwa mzimu woyera, iye amene ali wopezeka ponseponse wa mphamvu zonse, opanda malire. Kodi inu mungabwere tsopano kwa iye pamene chisomo chake chikuyendelera mokwanira kuti chitipulumutse tonsefe, kuti chikupatseni inu chilichonse chimene inu mukuchisowa? Iye ali pano kuti akupatseni inu mzimu woyera kuti apulumutse moyo wanu, akuchizeni ku nthenda iliyonse, akuchitireni inu chilichonse chimene inu mukuchifuna. Ambuya akudalitseni. Tsopano pamene omvetsera akupemphera mwaka chete-chete, ine ndi ankhula ndi awa amene ali pano, azinzanga, china chake chakuwuzani inu kuti mubwere pa guwa ili. Anali mmodzi yemwe uja amene amadziwa mtima wanu, mmodzi yemweyo amene akuyankhula apa, mzimu woyera, Mulungu. Mulungu ndi mzimu woyera mwa anthu ake, akuyanjanitsa dziko kwa iye mwini. Tsopano iye wabwera kuti adzakuyanjaniseni inu kwa iye mwini. Odala ndi inu, odala ndi maso amene atseguka kuti aone ufumu wa Mulungu. Analipo masauzande ambiri anthu anu mbuyo mwanu, mahundred ndi mahundred azigogo anu, amene ankafuna kuti adzaone masiku awa. Amuna akulu ambiri mbuyo mwathu, amuna ambiri apa mbuyo panu, ankafuna kuti adzaone nthawi imene zimoyera, ukanadzabwera mchalichi, ndi kudzapanga zimene inu mwaziona zikuchitika masana ano. Iwo anafera muchikhulupiriro, akukhulupirira kuti tsiku lina anawo adzaona izo. Tsopano inu mwaziona izo masana ano, inu mwamva mawu, inu mukudziwa kuti iwo ndi choonadi. Ndipo Mulungu watsegula maso anu, mapemphero awo. Apa pali atsikana ang'ono ayima apa, mayi ayima agwirizira atsikana ang'ono awiri. Ang'ono abwera akulira, ine ndikudabwa ngati mwana ana nthawi zina samawadzudzula akulu. Kuchokera mu mtima wawo waung'ono wa nthete, iwo sanadutsitse izo kudutsa mitundu yonse yazo kumudwisa za mdziko ndi zinthu. Iwo ndi anthete ndi okoma. Ine ndikuwaona atsikana ang'ono awiri awa anamukumbatira donayo, basi ngati kuti iwo amayang'anira kuti china chake tichitike. Ndithudi Mulungu amayankhula kwa ana ake ang'ono. Baibulo linanena chomwecho, lolani ana ang'ono abwere kwa ine, musawakanize iwo ayi. Ine ndikuona mayi wang'ono apa wanyamula mwana wake, mwana wang'ono okoma, wamunyamula iye m'manja mwake. Iye wabwera apa tsopano kuti adzayanjanitsidwe ndi Khristu. Tsopano odala ndi inu, palibe munthu angadze kwa ine. Nyamata wagwira mkazi wachichepere, ine ndikuganiza, wayima pamenepo wamugwira iye. Iye akulira, iye wawiramitsa mutu wake molemekeza. Kodi inu mukudziwa kuti ndizo ntchito za mzimu woyera? Ena mtsikana wang'ono wa maso a brown akundiyang'ana ine, wapafupifupi usinkhu wa zaka 7 kapena 8. Maso ang'ono a brown ndi tsitsi la brown, ngope yake yonse yaing'ono ndi yowala. Iye akuyembekezera china chake. Iye akhoza kukhala wachi Spanish. Ine ndikuona mkazi wang'ono wokondeka, basi ali pa mphambano ya moyo, wawiramitsa mutu wake molemekeza atapinda manja ake. Ine ndikuwaona ena atsitsira imvi, mitu yawo ataweramitsa. Iyi ndi nthawi yopatulika. Kumbukirana abwenzi, ife sitinangobwera apa kuti tizingobwera. Ife tabwera chifukwa Mulungu anakuitanani inu. Ndinu ziko za msonkhano uno masana uno. Moona mtima, ndinu ziko za chisomo cha Yesu Khristu kuti iye wakuitanani inu kuti mudzayanjanitsidwe ndi kubwera kuti mudzamulandire iye masana uno. Mulungu akhale nanu. Odala ndi iwo, mukuona, amene amachita njala ndi ludzu la chilungamo, iwo adzakhutitsidwa. Inu mukazipeza zimenezo muchiphunzitso cha paphiri. Yesu ananena chomwecho. Anyamata ayima pano, basi anyamata, mwina mwake usinkhu wa zaka 18-20, mwina mwake adzakhala alaliki, ine ndingadziwe bwanji. Mwina mwake kuchokera pamenepo adzapita amishonari amene ati adzawalitse dziko lapansi. Mwina mwake kuchokera mwa anyamata amenewo, mudzatuluka mphatso zimene ziti zidzakokere zikwi za miyoyo kwa Khristu. Ndipo inu munalipo tsiku limene iwo anabwera kuguwa. Ndi nthawi yopambana bwanji. Tiye tiweramitse mitu yathu tsopano pamene ine ndikupereka pemphero. Palibe munthu amene angadze kwa ine, anatero Yesu, kapoka Atate anga atamuitana iye poyamba. Ndipo onse amene adza kwa ine sindidzawataya mwanjira iliyonse. Bwerani kwa ine nonse inu olema ndi othodwa, ine ndidzakupatsani inu mpumulo. Ambuye ndi awa apa, iwo abwera chifukwa inu mwawaitana iwo kuti abwere. Mzimu woyera mu mtima mwawo wasuntha ndipo wawaitana iwo, ndipo iwo abwera. Apa iwo ayima pa guwa olapa, mitu yoweramitsidwa, akufuna kuti adzazidwe ndi mzimu wanu wanu ubwino wanu. Adzazeni iwo Ambuye, muyeretse miyoyo yawo, atumizeni iwo ku minda kukakolola. Anthu awa ayima apa akudikirira, izo zikhoza kungokhala ku nyumba, izo zikhoza kukhala kutsidya kwa nyanja, izo zikhoza kukhala kwina kwake, koma zokolola zilipo zakonzeka kuti zikololedwe. Ambuye, ine ndikupemphera kuti inu muyeretse miyoyo yawo ndipo muwadzaze iwo ndi mzimu, kufikira kuti adzakhale zida zosankhidwa za inu. Mwina mwake mkazi wapakhomo wang'ono kuti akakolole oyandikana nawo. Mwina mwake mwana wang'ono kuti akayankhule za Yesu kwa mtsikana wang'ono ku sukulu. Mwina mwake anyamata achichepere kuti akatengere uthenga kupita ku Mexico, dziko lina la chilendo kwina kwake. Perekani za Ambuye. Okalamba kuti akayankhule pa ngodya ya nsewu kwa nzake, mwina mwake kwina kwakenso, mwamuna wa mfakitole kwa abwana ake, kapena kwa iwo amene ali mu mfakitole. Inu mukudziwa Ambuye, ine ndikupemphera kuti inu muwadzaze iwopo mpano. ndi ubwino wanu ndi chifundo. Iwo abwera, ine ndikudziwa, inu mwawalandira iwo, chifukwa inu munati, iye amene adza kwa ine, ine mwa njira iliyonse sindidzamutaya iye. Iye amene adzandivomereza ine pamaso pa anthu, iye ine ndidzamuvomereza pamaso pa Atate anga ndi angelo oyera. Chotero iwo ayimirira pano pa gulu kuti apange kuvomereza. Iwo amalakwitsa, iwo akufuna kukonzeka. Inu mwalandire iwo Atate, ine ndikupemphera kuti inu mwadalitse iwo ndipo mwapange iwo akhale ana anu kuyambira ola lino mpaka ana kudzera mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudalitseni inu, mmodzi aliyense wa inu, mulandire mzimu oyera. Tsopano mupite mchipinda kumene ife tikhoza kukakumana nanu kumbuyo uko ndi kukayika manja pa aliyense wa inu kuti tipemphere. Kumbuyo kuno, tunthirani mbuyo, kuli chipinda chimene chaperekedwa kumbuyo uko, kumene inu mukakhaleko kwa mphindi pang'ono, kumbuyo uko kwa kudzazidwa kwa thunthu. Mukagwade pansi kumuthokoza Mulungu chifukwa chokupulumutsani inu. Mukayikidwe manja pa inu kumbuyo uko pa chosowa chanu ndi chifukwa cha mzimu oyera. Mulungu akudalitseni inu. Adalitse mayi wang'ono uyu, onse ayiwo amene akupita nawo atanyamulana nawo, ndi abambo amene akupalasa tsitsi la mwana wawo wang'ono. Akudziwa kuti iye nayenso akudziwa kuti tsiku lina iye akhoza kudzamuuza wang'ono wake. Ife tinakhala mu msonkhano umeneyo umene anabwera kwa Ambuye Yesu. Bwinoli tipita.
Kuli dziko labwino loposa tsiku, mwachikhulupiriro tikuliona patali, pakuti Atate akudikira panjira kuti konzera ife malo komweko. Bwinoli tipita, otikomana pa gombe lokongolalo. Bwinoli tipita.